Ngiyabonga mnumzane.
Very nice to be here again.
Kuhle kakhulu kuba lapha futhi kule ntambama emva kokuba nesikhathi esimnandi kangaka kulokhu kuza ekuhlanganyeleni ngasezwini lenkosi.
We are happy for our visit.
Siyajabula ngokuvakasha kwenu futhi nani bantu abakahle lapha eNkangala. Futhi kulokhu kuza besikhuluma ngendaba yokuzuza ngempumelelo futhi indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu. Futhi bengitshela labo abebeseklasini kulokhu kuza ukuthi amadoda azama ukuzizuzela ngempumelelo okuthile, njalo into ethize abangathi ngenze lokhu noma ngenze lokho. Futhi besikhuluma ngendaba yokuthi kuyoba kuhle kanjani ukuthi izindaba ziyosakazeka kanjani ezweni lonke emizuzwanini embalwa uma abantu bebengathola indlela yokulawula imvula ukuyibeka ezitshalweni noma bayisuse ezitshalweni, noma kanjani ukuthi uma bebengathola umuthi wokwelapha ndawondawo bekungabangela ikhehla libuye libe ngosemncane nowesifazana abuye abe mncane futhi aphile kuze kube phakade, ngani bebeyothumela izindaba ndawo bazama ukuzuza ngempumelelo lokho, kodwa sekuvele kuzuziwe ngempumelelo. UKristu senzele lokhu futhi ungokuzuzwe ngempumelelo kukaNkulunkulu ngathi futhi sifanele simkholwe. Manje lezi zinkonzo azifanele zibe ngezinye izikhathi zibizwa ngezinkonzo zokuphulukisa ngokukaNkulunkulu. Manje ngikholwa ukuthi ukhona umuntu ongaphulukisa abantu. Ngikholwa ukuthi ukuphulukisa kwenziwa ngokukholwa kuKristu njengensindiso. Akekho obengathethelela izono zethu, sezivele zithethelelwe. UKristu wasindisa izwe esonweni ngenkathi efa eCalvary. Akusoze kwakusiza ngalutho ngaphandle uma ukwemukela njengenzuzo yakho siqu, futhi kungaleyo ndlela ngokuphulukisa. Konke lokhu uNkulunkulu ayengakwenzela abagulayo nabahluphekile wakwenza ngenkathi efa eCalvary, futhi manje wasithengela lokho. Lokho kwakungukuzuza ngempumelelo kwakhe. Manje kodwa ukukwemukela sifanele sikwemukele njengempahla yethu uqobo insindiso. Ngingahle ngibuze namhlanje, bangaki kini bantu abasindiswa eminyakeni eyishumi edlule na izandla eziningi beziyophakama? Bangaki abasindiswe ngonyaka odlule na izandla beziyophakama? Kodwa niyabo, awusindiswanga eminyakeni eyishumi edlule noma ngonyaka odlule. Wasindiswa eminyakeni engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye edlula. Wakwemukela eminyakeni eyishumi eyedlule noma nini lapho wakwemukela? Manje sekuvele kungumsebenzi osuqediwe. IBhayibheli lathi yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, ngemivimbo yayo saphulukiswa thina. Niyabo, inkathi edlule into ethize eyenziwe. Kulula kakhulu futhi nokho ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu kungomunye wophisi abakhulu bobuciko ababedlula bonke beBhayibheli. Ophisi bobuciko odlula konke bakaNkulunkulu owanikezwa ibandla lamaKristu osekuyisikhathi eside ukhohlwakele kudala. Kodwa kuyinto ethize ngeyethu, yinto ethize, yimpahla yakho siqu. Futhi manje okusho ukuthi akunjalo, sebefike emva kwesikhathi kakhulu ngalokho. Kodwa ngithathe cishe uhambo oluyisikhombisa emhlabeni jikelele, futhi ngikubonile kuze zonke izizwe, amashumi ezinkulungwane ezimpumputhe, izithulu, izimungulu, abahluphekile, imidlavuza, izimila, uchoko. Futhi ngisho esefile nezitatimende zikadokotela zibhaliwe, kade efile amahora futhi wavuzwa waphila futhi. Ngakho manje lezo nje ngeke zaba yisitatimende nje, besingeke sikwemukele kanjalo. Udokotela ufanele asho njalo, niyabo, kufanele kube yisitatimende siqiniso ngaphambi kokuba sesishicilele. Futhi kukhona amashumi ezinkulungwane esingakaze sishicilelwe, ngoba angikho kakhulu kangako ekushicileleni izinto ngaphandle uma nje kuphakathi kwethu uqobo. UJesu wathi endaweni eyodwa ungatsheli muntu ngakho, qhubeka nje futhi unike uNkulunkulu udumo. Ngakho ngiyacabanga namhlanje sigcizelela kakhulu ekushicilelweni nento ethize ebukisayo. Kodwa uKristu akasuye wokubukisa, uyindodana kaNkulunkulu ethobekile. Abantu bangakholwa kanjani ngaphandle uma babemisele ukukholwa na? Kwakukhona abantu abaningi ezinsukwini zakhe abangakukholwanga, kodwa weza kulabo abakukholwa. Esikhathini esithile sedlule indoda yathi kimi ngangifunda udatshana futhi yathi mayelana nengane encane ezansi eMexico yayifele emhlanganweni noma uyafa ngalokho kusa cishe ngelesishiyagalolunye ngqu futhi leli kwakungeleshumi nanye ngalobo busuku. Lo dokotela wasayina isitatimende ukuthi umemezele ukuthi ingane ifile ngelesishiyagalolunye ngqu ngalokho kusa futhi ngeleshumi nanye ngalobo busuku yayiphila. Ngayikhulekela lapho emva kokubona umbono futhi ngakhuleka futhi ngabeka izandla phezu kwengane encane ngaphambi cishe abantu abayizinkulungwane ezingamashumi amahlanu noma ezingamashumi ayisikhombisa nanhlanu. Nengane encane iqala ukukhahlela futhi idazuluka futhi yaphila futhi iyaphila namhlanje ngokwazi kwami. Udokotela wasayina isitatimende ngakho futhi ngakho lokho sekuthi akube kahlanu ukuthi ngibone okunjalo kwenziwa futhi ngakho indoda yathi kimi ngizobheka lokhu ukubona ukuthi lokho kuqinisile yini. Ngathi ngizokongela inkathazo nasi isitatimende sikadokotela yathi uma ubungavuka uma uhamba futhi ukhulekele izinkulungwane futhi ziyovuka kubafileyo noma nomdlavuza yathi ngisalokhu ngingakukholwa. Ngathi impela ngeke akusikho okwabangakholwayo kungokwalabo abakholwayo nje. Lokho kunjalo akunjalo na kunjalo angasebenzana kuphela nalabo abakholwayo futhi kukodwa kuphela ukungakholwa asikugcine lokho emqondweni wethu sinye kuphela isono manje ukuphuza kugembule kuphinga ukusebenzisa inhlamba lokho kusize isono lokho yizingxenye ezingahlukaniseki zokungakholwa. UJesu wathi ongakholwayo uselahliwe vele. Ezinsukwini zenkosi yethu watsho lamadoda amaningi ayiphile izimpilo ezingcwele ahlanzekile abahloniphekile abanomzana abahloniphekile futhi babeyizifundiswa ophisi bobuciko obudlula konke bokufunda futhi nokho wathi kuboni naningabakayihle udeveli ngoba abayikholwanga niyabo umlayezo abakholwanga lokho kwabenza abangakholwayo akakwazanga ukubasiza. Ezweni layo qobo babebaningi eyayingena kubasiza ngenxa yokungakholwa ngakho ibingeke kusindise ekungakholweni kanjalo ngeke kuphulukise ekungakholweni. Wena kulula nje njengokuthi kukholwe nje manje ngaphambi kokuba ukholwe noma yini ufanele ube nohlobo oluthize lomqondo walokho okukholwayo nokuthi kungani. Angikholwa ukuthi uNkulunkulu uphulukisa abantu ukukhombisa nje amandla akhe ukuphulukisa. Ngikholwa ukuthi uphulukisa abantu ukukhombisa ukuthi ugcwalise izwi lakhe futhi uyazigcina izithembiso zakhe. Ngenkathi efika emhlabeni kokuqala wathi wenza lokhu ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa ngomprofethi. Lonke izwi likaNkulunkulu lifanele ligcwaliseke konke okwalo. Ngenkathi uJesu efa eCalvary siyazi umphefumulo wakhe wayesogweni, umzimba wakhe wayethuneni, umoya wakhe waye kuNkulunkulu.
At Calvary he said,
eKhalvari wathi ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami nomoya wakhe waya kuNkulunkulu ubaba ezandleni zakhe. IBhayibheli lathi umphefumulo wakhe wayesogweni futhi washumayela kulabo owayesetilongweni ongaphendukanga ekubekezeleni kwezinsuku zikaNowa. Umzimba wakhe siyazi wabekwa ethuneni futhi bawuvalisisa ngqinge ngedwala itshe likhulu lagingwa lenyuzwa futhi lavalwa ngqi. Manje-ke uJesu qobo lwakhe umoya wakhe okungukuthi ngamunye wenu niyiwo. Lowo kwakungumoya kaNkulunkulu kuye kodwa emva komgoqo kanje izwi likaNkulunkulu lilindele ukugcwaliseka wayengenakuvuka kwaze kwaba lusuku lwesithathu. Ngoba uDavide wayethe angiyi kushiya umphefumulo wakhe esogweni kanjalo angiyi kuvuma ongcwele wami abone kubola. Sonke siyazi ukuthi kubola kuhlala emzimbeni womuntu emahoreni angamashumi ayisikhombisa nambili. Manje wayazi ngesinye isikhathi phakathi kwalawo mahora angamashumi ayisikhombisa nambili ukuthi ufanele avuke kwabafileyo ngokuba wathi kubo, ubhise lo mzimba ngizowuvusa futhi ezinsukwini ezintathu. Niyabo, utilizeni, tilizani leli tempeli, ngizolivusa, ngilivuse ezinsukwini ezintathu. Manje niyabo, ukubamba nokugcwalisa izwi likaNkulunkulu wayesemva kwezwi likaNkulunkulu nezithembiso zaze zagcwaliseka lezo zinsuku ezintathu. Emva kosuku lwesithathu ugangeli wadilizwa ngalokho kusa ngenkathi isikhathi sesigcwalisekile umoya wakhe wehla uvele kuNkulunkulu wehlela ethuneni wavusa umzimba wakhe waphula izimpawu zokufa izihogo nethuna futhi wavuka ephile kuze kube phakade. manje uyaphila namhlanje umphefumulo umzimba nomoya uyaphila leyo yingqikithi yezingqungquthela zethu njalo ngokuthi uJesu Kristu onguye izolo namuhla naphakade manje phezu kwezisekelo zalokho futhi angifuni noma ubani athi mfuthi Branham umphulukise ngokukaNkulunkulu ngoba angikholwa ukuthi kukhona kunjalo ngiyakholwa ukuthi uKristu ngumphulukisi futhi ngiyakholwa ukuthi usiphulukisile ngemivimbo yakhe saphulukiswa thina futhi izikhathi eziningi akungabazeki sinengxube lapha kuleli bandla elincane kule ntambama mhlawumbe yawo wonke amahlelo ehlukene amanye noma ihlelo amaningi ehlukene bengifanele ngisho njalo amaningi awo mhlawumbe ufundiswe ngokumelene nokuphulukisa ngokukaNkulunkulu futhi izikhathi eziningi amadoda afundisa ngokumelana nakho engazi ukuthi enzani lokho bakwenzile badweba umcabango oyiphutha ngoba kumelwe ngokungesikho ngezinye izikhathi iqiniso lingamelwa ngokungesikho futhi nje iqiniso lonakalisiwe kodwa ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu kuqinisile yizwi likaNkulunkulu ngakho-ke sifanele sisekele ukukholwa kwethu phezu kwezwi lakhe niyabo manje kukhona bese kuthi-ke kuyinto ethize eyenziwe into ethize uKristu asevele esenzele yona manje kumbulani siyakukholwa lokhu ukuthi izwi likaNkulunkulu lifanele ligcwaliseke ukuthi uNkulunkulu ungongenasiphelo qobo lwakhe akanasiphosiso ungosezindaweni zonke owazi konke onamandla onke futhi akanasiphelo uma engenjalo khona-ke akasuye uNkulunkulu futhi uma eyilokho khona-ke wayazi ukuphela kusukela ekuqaleni ngaphambi kokuba kube khona izwe wayazi ukuthi siyobuthana lapha kule ntambama uma engongenasiphelo wazi ukuthi cabangani enhliziyweni yakho ngaphambi kokuba izwe lize liqale wayazi ukuthi uyobe ucabangani ngalo mzuzwana wazi ukuthi zonke izimbuzane ezaziyoba semhlabeni njalo lapho yayiyocwayiza amehlo ayo kuchaza lokho okungenasiphelo futhi uma engesuye ongenasiphelo khona-ke akasuye uNkulunkulu niyabonga ngakho sifanele sikhumbule ukuthi asiphathelene nento ethize esikhathini nasemkhathini njengoba sinjalo enesiphelo sibhekene nento ethize engenasiphelo futhi uma leli kuyizwi likaNkulunkulu khona-ke alinasiphelo nje njengoba uNkulunkulu engenasiphelo niyabo nakho lapho khona ufanele ube nokukholwa ezwini yileyo ndlela kuphela eliyosebenza ngayo nezwi likaNkulunkulu liyimbewu nani balimi lapha niyazi uma nifaka imbewu emhlabathini futhi niyinakekele kahle uma isohlobweni olukahle lomhlabathi iyoveza lokho imbewu eyikho futhi izwi likaNkulunkulu liyimbewu futhi uma ulifaka ohlobweni olufanele lomhlabathi wokukholwa futhi siliphathe kahle lizoveza lokho nje eliyikho uma ingoko kuphulukisa iyoveza ukuphulukiswa insindiso insindiso injabulo injabulo futhi zonke isithembiso ebhayibhelini siyiqiniso futhi kumbulani nje ningangithatha ubufakazi obuqoshiwe ngalokhu ukuthi isimo senqondo esikahle senqondo ngakunoma yisiphi isithembiso sobunkulunkulu sikankulunkulu siyosifezekisa uma ungathatha isimo sokuziphatha esifanele kuleso sithembiso
And the word was with God.
Manje iBhayibheli lathi ekuqaleni wayekhona ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu manje-ke uma ulizwi wayenguNkulunkulu khona-ke usenguNkulunkulu manje akukho muntu ongcono kunezwi lakhe uma ningenakulithatha izwi lami khona-ke angisoze ngaba ngingaba ngumngane kini futhi uma bengingenakulithatha izwi lakho bengingekwethembe kodwa lapho singathathana ezwini lethu sikholwe yithi manje yileyo ndlela owenza ngayo uNkulunkulu futhi akekho umuntu ongcono kunezwi lakhe uma wenza isithembiso ufanele usigcine njalo noma usho isizathu sokuthi kungani ungeke ubazise ngoba izwi lomuntu liyisibopho sakhe nezwi likaNkulunkulu liyisibopho sakhe uma uNkulunkulu engaligcini izwi lakhe khona-ke akusilo izwi likaNkulunkulu kodwa uma igcine izwi lakhe khona-ke unguNkulunkulu ezwini lakhe uNkulunkulu usesezwini lakhe futhi lapho izwi lakhe lingena kuwe khona-ke izwi lakho liba yizwi lakhe yilokho okukufezayo noma yini oyicelile kulula kanjalo nje uNkulunkulu ngumdali uNkulunkulu wadala yonke into zonke izinto ezinhle zivela kuNkulunkulu nezinto ezingalungile izinto ezimbi yinto efanele ephendukezelwe Manje uSathane akakwazi ukudala, ngakho ke uSathane akakwazi ukuphulukisa, futhi akukho muthi ezweni ongakuphulukisa, akukho dokotela ozokutshela ukuthi unomuthi ozokuphulukisa. Futhi ngingahle ngisho lokhu, asimelene nodokotela, siyabonga ngodokotela nangomuthi wabo, kodwa siphila osukwini lapho sinodokotela ababedlula bonke esake saba nabo, umuthi ongcono ukwedlula yonke esake saba nayo, izibhedlela ezidlula zonke esake saba nazo, nokugula okuningi kwedlula esake saba nazo. Nako ngoba sinokuningi ukungakholwa kunoma sake saba nakho, leyo nje yindaba yakho. Ngike ngaba nenxoxiswano nguJohns Hopkins iMayo Brothers, niyazi ukuthi inkonzo enjengale ihamba kanjani, noJimmy Mayo nabo bathi asizisho ukuthi singabaphulukisi futhi Branham, sizisho ukuthi sisize imvelo. Munye umphulukisi lokho nguNkulunkulu wathi singalisusa izinyo, kodwa ubani ozophulukisa indawo lapho eliphuma khona na? Singayisusa iappendix, kodwa ubani ophulukisayo na? Into ethize izofanele idale. Lapha uma nginquma isandla sami kule ntambama, futhi asinawo umuthi kuyo yonke isayensi yezokwelapha ukuphulukisa lokho kusikwa ngummese. Esandleni sami akukho nowodwa. Ngani wena uthi yebo sinawo umfoti Branham? Ngiyakuncenga ngitshele ukuthi uyini. Yebo mnumzane, abantu abaningi bafa ngokusikwa ngummese. Niyabo, ngitshele ukuthi yini ukuphulukisa? Awu ubungathi awu bafaka umjovo kazifo zonke ngegukho umjovo kazifo zonke uphulukise, ugcina nje ukuhlanzekile ngenkathi uNkulunkulu ephulukisa. Awela wothi aw noma imuphi umme noma yimuphi umuthi phulukisa ukusikwa ngummese esandleni sami, bekungaphulukisa ukusikwa ngummese ebhantshini lami, bekungaphulukisa ukusikwa ngummese kule desk. Aw ubuye uthi futhi Branham, umuthi awenzelwanga ijazi lakho noma ideski lakho, wenzelwa umzimba wakho. Aw mhlambe khona ke bengiyonquma isandla sami kule ntambama futhi ngiwe phansi ngife, futhi ungehlisele lapho emakhazeni, futhi isikhongo somngcwabi, futhi lapho bebeyoqhumisa umzimba wami ngoketshezi, bekungangenza ngibukeke ngingowemvelo iminyaka engamashumi amahlanu. Ungijova ngomjovo kazifo zonke nsuku zonke, makuthe dokotela babedlula bonke bavele eNgilandi, eJalimani, noma ngabe bangaba kuphi, futhi banginyanga iminyaka engamashumi amahlanu. Lokho kusikwa ngummese kuyofana ncamashini njengoba kwasikwa ngalo impela usuku lokuqala. Manje uma umuthi wenzela ukuphulukisa umzimba womuntu, kungani ngowuphulukisi na? Niyabo khona-ke umuthi awenzelwanga ukuphulukisa umzimba womuntu noma lutho. Manje wena uthi awu futhi Branham, ukuphila kuphumile emzimbeni wakho, manje sisemgqeni. Manje imuphi umphulukisi-ke, umuthi noma ukuphila na? Futhi ngitshele ukuthi ukuphila kuyini, ngizokukhombisa ukuthi uNkulunkulu yini. Niyabo ngoba uNkulunkulu ngukuphila. Niyabo umuthi awuwakhiqizi amangqamuzana. Uma ngephuke ingalo yami phandle lapha, ngisebenza ebotweni yami, futhi ngagijima ngehlela lapho kudokotela, yikuphi okungaba yinto ephusile ukuba yenziwe? Futhi uthi manje kodwa lokho bekungeke kube ngumqondo ophusile. Bengiyothi dokotela, awusho phulukisa ingalo yami ngokusheshe impela mnumzane, ngifanele ngiqedele imoto yami kule ntambama. Beyongibuka bese ethi utheni mnumzane Branham na? Phulukisa ingalo yami mnumzane, ungumphulukisi awunjalo na? Phulukisa ingalo yami ukuze ngingakwazi ukulungisa imoto yami. Ngani beyothi udinga ukuphulukiswa kwengqondo, futhi lokho bekungaba iqiniso? Niyabo, akakwazanga ukuphulukisa ingalo yami, kodwa wayekwazi ukuyibeka lapho uNkulunkulu ayengayiphulukisa khona. Ngeke akhiqize calcium nempilo ukuhlanganisa lelo thambo ndawonye. Ngakho-ke udokotela ngokuqonda kwakhe ubeka ithambo endaweni, kodwa uNkulunkulu uyaphulukisa. Niyabo, amahubo ekhulu nantathu ivesi lesithathu wathi, mayibonge inkosi umphefumulo wami ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa, yena othethelela bonke ububi bakho, ophulukisa zonke izifo zakho. Ngakho izwi likaNkulunkulu lisoze lehluleka. UNkulunkulu ungumphulukisi, wena ufanele, sifanele njalo sikukhumbule lokho. UNkulunkulu ungumphulukisi, futhi manje kithi kuleli hora ngaphambi nje kokusondela kwenkosi yethu Jesu, futhi njengoba ngishilo kulokhu kusa, inhloso yami lapha bekuseholidi lelincane. Abanye babazalwane uyongenyusela lapha ukuba ngiyodoba emva kokuphela kwezikhonzo, futhi ngihambe ngiyozingela. Sengibe sentsimini izinyanga eziyisithupha manje, ngingaphumuli, ngikhandlekile, ngikhathele, futhi mhlampe manje khona manjalo ngizosuka ngiye phesheya kwezilwandle. Futhi manje ngidlula lapha emva kokuba nginivakashele kanye, ngicabange ukuthi bekungeke kube kuhle ukwedlula kulesi sikhejane sikahle sabantu lapha, futhi singazami ukuhlonipha inkosi yethu nokujabulela inhlanganyelo yenu nokwenza esingakwenza ukuhlanganisa izinto zethu ukuba sibuke inkosi yethu Jesu futhi phakathi kwethu. Ngakho ngilapha lobu busuku obuthathu noma izinsuku ezintathu ngokuhlanganyela nani ngakuKristu.
Around the thing
nabazalwane bami lapha ngasezintweni zikaKristu futhi manje kungaba into enkulu eyenzekayo lapha uma nje sizobeka umqondo wethu ezweni likaNkulunkulu nasesithembisweni sikaNkulunkulu. Yibani nokukholwa ninamadoda lapha uganiwe nabashadelana nomngeno na ubunokumethemba nokukholwa ukuthi uyoba ngokosikazi nomama wangempela kanjalo njalo besifazane buyelani kubayeni benu indlela efanayo. Izithandwa zicabanga ngomshado ufundisisa indoda ozoyishada noma intombazane ozoyishada ufanele ube nokukholwa kuyo kungenjalo kungcono ungashadi nabo. Niyabo awu leyo yindlela efanayo kuyiyo ngoKristu. Silapha sitetisha futhi sifanele sibe nokukholwa kulokho esikuzelayo ngoba kubulani zonke izibusiso zokuhlenga sesivele sithengiwe. Singakukholwa lokho ngenhliziyo yethu yonke na ukuthi zonke izibusiso zokuhlenga sathengwa uNkulunkulu wasizuzela ngempumelelo lokho ngeCalvary noJesu Kristu.
Jesus said to the Father,
"Jesu wathi kubaba kufeziwe, yini efeziwe na? Lonke icebo lentsindiso, yonke into isifeziwe, zonke izithembiso engazenza. I-deposit ibekwa phambi kukaNkulunkulu ukuthi zonke izono zithethelelwe, futhi sesibuyile emakethe yezigqila, futhi zonke sesihlengiwe. Yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, yachotshozwa ngobubi bethu. Isijeziso sokuthula kwethu siphezu kwayo nangemivimbo yayo saphulukiswa thina konke sekufeziwe."
Now, I want to approach the word for a few moments.
Manje ngifuna ukusondela ezweni imizuzwana embalwa futhi ngaphambi kokuba senze lokho asisondele kumqalisi wezwi njengoba sikhothamisa amakhanda ethu ngomkhuleko.
Most gracious and glorious
Baba ungcwele onomusa kakhulu nokhazimulayo uNkulunkulu somandla owabuyisa futhi inkosi uJesu kwabafileyo
raised him up and has presented him to us alive.
Wamvusa futhi wamethula kithi isidalwa esiphilayo indodana kaNkulunkulu futhi iminyaka engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye uhambe nabantu bakhe emhlabeni.
We are so glad today in this great tragic time.
Sijabule kakhulu namhlanje kulesi sikhathi esikhulu esesabekayo lapho sitshelwa ukuthi bathole ocwaningweni imicibisholo ejikijelwayo ezokhumisa umhlaba ube izicoco futhi cishe impela zonke izizwe zinayo sazi ukuthi lokho kufanelana ncamashi nezwi likaNkulunkulu lalolu usuku lokugcina. Khona-ke sibona lezo zinto nezizwe izizwe ezinesono izizwe ezingamesabi uNkulunkulu zinalezo zikhali kakhulu noma ngasiphi isikhathi bekungaba khona ukuqhuma noma kwirada bekungabanjwa imicibisholo ejikijelwayo ivela esizweni esithize. Khona-ke bonke bawudedela imicibisholo yabo ejikijelwayo izwe belingeke lisinde kukho. Khona-ke siyazi ukuthi lokho bekungenzeka ngaphambi kokuza, kodwa ngaphambi kokuba lokhu kufezeke siyatshelwa ukuthi uJesu uzofika ukwemukela abantu bakhe ngokuba wathi njengoba kwenzeke emihleni kaNowa ngaphambi nje kokubhujiswa kwezwe uNowa wangena emkhunjini ngaphambi kokuna kwemvula futhi njengoba kwenzeke emihleni kaLoti ingelosi yathi shesha woza masinyane uphume lapha ngokuba ngingenze lutho uze uphume lapha neLoti waphuma eSodoma kwase kwehla umlilo.
Sodom was completely destroyed and today lays in the bottom of the deep.
Nesodoma laphutshiswa ngokuphelele futhi namhlanje lilele ekugcineni kolwandle lofile. NoJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni kaNowa nasemihleni kaLoti kuyakuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu.
And then if we can
bese kuthi ke uma singabona futhi isayense ethi sekusele imizuzu emithathu kube phakathi nobusuku ukuthi izwe ngeke lasinda kulamahora esibhekene nawo. Futhi siyazi ukuthi bekungenzeka noma ngasiphi isikhathi. Khona-ke kusondele kangakanani ukufika kwenkosi yethu na? O Nkulunkulu, lezi zinkonzo ezintathu ezikhuphukayo sikhulekela ukuthi uzozamazamisa le nkangala encane sengathi ayikaze izanyazanyiswe ngaphambilini.
grant that every church will have a revival.
Yipha ukuthi lonke ibandla lizoba nemvuselelo lapha eNkangala. Abaningi balaba bantu abayigugu laba baseScandinavia nabanye phandle kulezi zinkangala lapha. Uyolethwa kuKristu ukuthi lapho uJesu ebonakala ukuthi amathuna azovuleka futhi siyophuma futhi singene ukumhlangabeza futhi sibe nayo ukuze kube phakade ngokuba yini enye emhlabeni kufanele siyibheke ngaphandle kokufika kwakhe na. Manje baba sizinikele kuwe kulentambama nalezi zethameli sibusise ndawonye futhi kwangathi mhlanganyelo ngaba nkulu ngokuhambisana nezwi likaNkulunkulu. Futhi lapho inkonzo isivaliwe futhi siyama ukuba sisho isibusiso futhi siya emakhaya ethu ehlukene abanye phandle eNkangala nabanye ezansi edolobheni nezindawo ezehlukene futhi babuyele emahotela abahamba ngezimoto namahotela kwangathi singasho njengalabo ababevela eMawuse ngalokho kusakho kuvuka ngekathi uhamba nabo usuku lonke futhi abakwazanga wena wabachazisela izwi likaNkulunkulu futhi noma kunjalo abakwazanga wena isikhathi esiningi laba balimi abayigugu labathandekayo usanda kubona ukufa eminyango futhi mhlawumbe abaqondanga ukuthi kwakunguwe okwenzile wasindisa impilo yabo kodwa bathi ababevela eMawuse izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni na. Kwangathi singatsho kufanayo kwangathi okhazimulayo uJesu ovukile angafika phakathi kwethu kule ntambama futhi asikhombise ukuthi usaphila futhi uyasithanda futhi uhlangana nomaphi lapho ababili noma abathathu bebuthene ndawonye. Siyakucela egameni likaJesu Kristu, amen.
Now I would like to read a scripture.
Manje ngingathanda ukufunda umbhalo otholakala encwadini kaJohana ngcwele weshumi nambili amashumi amabili. Kwakukhona amaGreki athile phakathi kwababenyukele ukukhuleka emkhosini.
The same came therefore to Philip, which was of Bethsaida of Galilee.
Lawo ke aya kuFilipu waseBethsaida laseGalile acela kuye athi banomzane sithanda ukubona uJesu.
Then I like to take my text from
Bese kuthi ke ngithanda ukuthatha indikimba yami kumaHebheru eshumi nantathu isishiya galombili uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade. Manje yakhumbulani ngicaphula izwi elingcwele likaNkulunkulu.
And I believe that those Greeks that day
futhi ngikholwa ukuthi lawo maGreki ngalolo suku afanelane nombuzo wawo nesifiso sethu namhlanje.
They had heard about Jesus and no one can ever hear about him.
Babezwile ngoJesu futhi akekho ongake ezwe ngaye ngaphandle uma ungathanda ukumbona ukuba bengingathi kule ntambama bangaki kulendlu abangathanda ukubona uJesu na? Ngicabanga ukuthi zonke izandla beziyophakama ake sibone bangaki abangathanda ukubona uJesu na? Awu, lokho kuyamangalisa, ngiyabonga. Ngikholwa ukuthi wonke umuntu oke ezwe ngaye ulangazelela ukumbona ngoba wehlukile kunoma ubani omunye. Akakaze abe khona umuntu onjengaye futhi akasoze abe khona. Ngokukhona into ethize ehlukile kwizazi zokudabuka kwezinto zezifundiswa izinkulu zamaGreki ngalolo suku. Ngokukhona into ethize ehlukile ebandleni nesiko lamaJuda. UJesu ngokwazi kwethu wayengena mfundo yasemhlabeni. Umpostoli uPetro akekho noyedwa weBhayibheli elikhulu theolo noma abafundi ababenemfundo ngaphandle kumpostoli uPawulu. Futhi wasitshele ukuthi wayefanele akhohlwe yikho konke ake akwazi ukuze azi uJesu. Wayesethi ke futhi angikaze ngize kini ngamazwi abantu ahungayo ukuze ukukholwa kwenu kwakhelwe phakathi ngamanye amazwi imicabango yobuhlakani babantu, kodwa ngiza kini ngamandla nezibonakaliso zikaMoya Ongcwele ukuze ukukholwa kwenu kube kuNkulunkulu. Sithela umpostoli uPetro wayengena mfundo yenele ukuba asayine igama lakhe eqobo lokho uJesu wamnika izihluthulelo zombuso uJakobe noma uPetro noJohane bedlule esangweni elithiwa elihle. Babona ukuthi babengabantu abangazi lutho futhi abangafundile, kodwa babaqaphela bazi ukuthi babekade benoJesu. Ngakho yileyo nto esiyibhekile namhlanje ngokuba yikho nokuzihlanganisa noJesu, futhi uma uke wazihlanganisa naye usophinde ufane futhi. lelo iqiniso awusoze waba ngumuntu ofanayo emva kokuba kanye uzihlanganise noJesu. Manje sikhuluma ngalo muntu omkhulu kaKristu owayenguNkulunkulu enyemeni. Sikhuluma ngaye engumuntu omkhulu kakhulu ngokuthi akekho emhlabeni ongakaze afane naye noma ongeke abe khona. Kodwa manje ke siyamangala ukuthi kwenzekani kulo muntu? Uphi yena na? Kwenzekani kuye na? Manje izikhathi eziningi siyazamange ngokungakholwa ukuchaza ukuthi izinsuku zakhe sezihambile, kodwa lokho ngeke kwenelise imibhalo yathi unguye izolo namuhla naphakade. Bese kuthi ke uma isifiso sakho namhlanje siyisifiso esifanayo lamaGreki ayeyiso, banomzane zithanda kubona uJesu futhi banikwa leyo nhlanhla, bafanele bambone. Khona-ke uma sifisa ukubona uJesu futhi uma enguye izolo namuhla naphakade, pho kungani singena kuphiwa leso sifiso na? Ngikholwa ukuthi singakwazi ngoba wethembisa kuseyisikhashane izwe lingabe lisangibona, kodwa izwe lapho njengoba abazalwane izifundiswa zazi ukuthi izwe lapho livela egameni lesiGreki elithi cosmos, elichaza uhlelo lwezwe, izwe ngeke lisangibona. Nokho nina ibandla niya kungibona ngokuba ngiyisiyabizwana somuntu. Ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kokupheleliswa. Niyabo yonke indlela yena. Manje ke lokho kumenza onguye izolo namuhla naphakade. Khona-ke ufanele angabi yilowo obukeka njengawo nje, lowo oyoba yinto ethize efana nawo, kodwa uzofanele afane ngesimo sokuziphatha, afane ngamandla, afane kuyo yonke into ngaphandle ko umzimba wenyama. Ohlezi ngakwesekunene sikaNkulunkulu, umoya wakhe ulapha kithi ukuzibonakalisa nokuthatha izimpilo zethu uqobo, futhi uyenze nje ncamashi lokho owakhe ayeyikho. Ilokho akwethembisa umoya ongcwele, nxa esefikile uzofakaza ngami anikhombise izinto ezizayo. Niyabo, manje siyazi ukuthi lokho kuyiqiniso. Manje-ke uma bengingathi kini nabazalwane be-Methodist kule ntambama, uyakholwa ukuthi unguye izolo namuhla naphakade na? Bungathi impela mfowethu Branham ukuthi usenguye. Ngingathi kini nabazalwane be-Baptist noma nina Pentecostal noma kwi-Presbyterian noma isheshi noma amaNazaretha noma i-Pilgrim Holiness kumbe noma yiliphi ihlelo esikhonza kulo, niyakukholwa lokho na? Impela unjalo, sikholwa ukuthi unguye izolo namuhla naphakade. Manje-ke ngabe ungumphulukisi na? Wenzani yena namhlanje na? Uyambona ebandleni lakho njengoba wayenjalo nje ezinsukwini ezidlulayo na? Manje nanko umbuzo, niyabo. Ukela ngokombono wobuhlakani umcabango, kodwa ngabe yena ngokwangempela uyafana na? Leyo yinto esemqoka. Manje iBhayibheli lathi usenguye, wena uthi kuze kufika embonweni othile unjalo. Manje alisho endaweni ethize lathi unguye, onguye izolo namuhla naphakade. Ngiyazi lokho kuzokala kugcwakile impela mhlawumbe kwabanye benu, kodwa ngicaphuna kuphela umbhalo kungukuthi anginecala ngokuliloba, angizange ngililobe, kodwa umoya ongcwele waliloba futhi ubophezeleke ngalo. Into kuphela engiyaziyo lisho lokho, futhi ngifanele ngikukholwe lokho. Uma ngingumKristu ngifanele ngikholwe ukuthi lonke izwi likaNkulunkulu liyiqiniso, akumele kube khona okuhlukile nhlobo. Manje ngingahle ngingabi nakho ukukholwa okwenele ukwenza onke la mazwi aphile futhi, kodwa ngisoze ngama endleleni yomuntu othize owaye nokukholwa kukwenza. Uma ngingenakuhamba njengo-Enoch futhi ngingafi nje ngithathe uhambo lwentambama futhi ngiye ekhaya kuNkulunkulu ngaphandle kokufa, uma ngingenakho lokho kukholwa okungako, ngisoze ngingabonga uNkulunkulu ngomuntu obe nalokho kukholwa okungako ukukwenza. Ngisoze ngisho ukuthi kwakungeke kwenzeke ngoba yizwi likaNkulunkulu.
If he is the same,
manje uma esenguye, khona-ke futhi sifisa kumbona, khona-ke sifanele sibone uJesu ofanayo abambona uma ehlala efana. Manje lokho kuzwakala kunengqondo, kunjalo na? Manje ake sithole ukuthi yini. Manje uma bengingathi nina bazalwane be-Methodist niyakukholwa lokho na, i-Baptist na, futhi njengoba ngikucaphunile na? Yebo, awu manje indlela kuphela wena uthi usebandleni lethu. usebandleni lethu ngeje yiqiniselelo ngiyakukholwa lokho kodwa ake sithole le ndlela kuphela yokuba ngokuyikho ngakho mayelana ukwenza izwi libe yiqiniso noma cha ukuthi liqinisile ngokubuyela emuva futhi uthole ukuthi wayeyini futhi uma singathola ukuthi wayeyini kholeke sizothola ukuthi uyini bese ke ukuthi uyoba yini njalo ngabe kunjalo na ngabe lokho kuzwakala kucace ngokwanele na yabo ayeyikho uyikho manje uma besingangena namhlanje ukuba sithole uJesu hlobolunini lomuntu ebesingaya kuye na futhi hlobolunini lomoya abeyoba yilo uma siye emabandleni ethu okumthola na asihambe sifunisise ngamunye sithole ukuthi yini esingayithola besingatshela indoda nokholelo wayo uphendukezelwe nomshuqulo ekhanda layo noma into ethize efana neyethu enkulu ebizwa kanjalo amadoda angcwele ayiwo namhlanje na hayi uJesu wayegqoka nje njengabantu abajwelekile wayengena iphuma phakathi kwamadoda egqoke nje njengoba amadoda ayinjalo besingeke sibheke isifundiso isithize esiyisihlakane asina rekhodi lakhe eke ethamela usuku olulodwa esikoleni awu besiyobhekani-ke na besiyobheka umesiya ogcotshiweyo manje ngale manje ngifunde kuJohane ongcwele weshumi nambili manje njengoba siqhubeka sizothatha umbhalo usuku noma umhlangano emva komhlangano ukukhombisa lezi zinto kahle manje siqale kuJohane ongcwele ake sibuyele muva nje kwelokuqala likaJohane ongcwele uma ningakufundi khona lapha ningakufunda ekhaya nimaka phansi izithebhulo futhi asibuyele muva manje futhi sithole ukuthi uJesu wayeyini futhi uma singathola ukuthi wayeyini futhi uzozifakazisa ukuthi uyafana namhlanje bekungakujabulisa na nizojabula kakhulu nonke ngalokho uma bekungamenza afane namhlanje na manje sinengime emasimini yangaphandle nekurani esandleni esisodwa lenkolo kaMohammed okungenye yezinkulu kunazo zonke emhlabeni futhi nginencwadi kaBuddha lebhayibheli kuleso naleso kulesi sandla futhi uthi omunye umuntu ufanele abe nephutha kunomningi kakhulu mehluko umuntu othize ufanele abe ngoqinisile uma ekhona uNkulunkulu manje ake sifakazise futhi sibone ukuthi imuphi oqinisile niyabo ningesabi neze kumletha ezweni likaNkulunkulu kwelamanqamu uyohlala njalo lapho futhi ngakho yibani nokukholwa nje futhi nimkholwe ungazami ukwengeza ukuthize noma ususe into ethize kulo likholwe nje ngendlela ilolotshwe ngayo bese uthi kungaleyo ndlela khona-ke kholwani lokho ngaphandle kwethunzi lokungabaza noNkulunkulu ubophezelekile uma ulikholwa ngokweqiniso hhayi ukuzenzisa manje angeke akhohlise usathane kasuye okhohlisayo ungumkhohlisi kodwa uma engakukhohlisa uzokwenza kodwa lapho uza ngokukholwa kwangoqobo uyazi noma uyakhohlisa noma gani yabo ngenkathi abafundi benikwa amandla okuphulukisa abagulayo ezinsukwini eziyishumi kamuva sibathola behluliwe odabeni lwesithuthwane futhi esengathi ngiyambona uPetro ethi owume ngizokukhombisa ukuthi ngikwenze kanjani ezansi eCapernaume nomunye ethi ngizokukhombisa ukuthi ngakwenza kanjani futhi akukho namunye wabo owayengenza leli dimoni lesisuke kumntwana kodwa ngenkathi uJesu efika nobaba wahamba ukuyobona uJesu futhi wathi ngimlethe kubafundi bakho futhi abakwazanga ukumenzela lutho futhi ngimlethe kuwe wathi ngingakwenza uma ukholwa ngokuba konke kungenzeka kwabakholwayo lo mntwana wangena ekudlikizeni okunzima kunakho konke ake haba nakho ngoba lo develi wayazi ukuthi wayehlangane nokukholwa ezingeni elehlukile kunalelo abapostoli ababenalo wayehlangane nokukholwa okuphelele yilokho esifanele sibe nakho ukukholwa okuphelele ukwenza izwi likaNkulunkulu eliphelele lisebenze ngokuphelele yilokho-ke sifanele silikholwe ngaphandle kwethunzi lokungabaza manje ake sibuyele emuva ezansi egalile sithathe uhambo oluncane lwengqondo manje cishe imizuzu engamashumi amabili asiye egalile futhi sithole ukuthi uJesu wayeyini siyakwazi ukuzalwa kwakhe nomqondo wakhe umsulwa kakhulu nokuthi wazalwa kanjani noJohane wayehlane unyaka cishe iminyaka eyisishiyagalolunye ubudala futhi ekhuleka futhi ezile ukudla phambi kukaNkulunkulu futhi eneminyaka engamashumi amathathu ubudala waphuma eshumayela umesiya ozayo futhi ngolunye usuku indoda encane elegile yehlele ugwini kodwa ngokukhona isibonakaliso ngaphezu kwayo esasiyisibonakaliso sobumesiya noJohane wasiqonda futhi wathi bengazi ukuthi kwakunguye ngokuba ngibone isibonakaliso leso kwangitshela ehlane ukuthi uyoba ngubani uJesu wabhaphathizwa nguJohane khona-ke sithola ukuthi izinsuku ezingamashumi amane walingwa ngudevele ehlane khona-ke emva kokuba esephumile kulingweni kwakhe simthola masinya engena phezu kwenkonzo yakhe yasesidlangalaleni
here this
Manje lokho esiyikho lapha kule ntambama singena enkonzweni yakhe yasesidlangaleleni nabagulayo baqala ukuphulukiswa ngenkathi ebakhulekela futhi kwabangela ukuxokozela okukhulu phakathi kwamabandla. Ingubani le ndoda na? Babengenampendulo ezivumweni khona zabo futhi babenjalo babengenakuphika ukuthi izinto ezigqamile zazenziwa. Ngakho kwakukhona umdobi omdala ogama lingu-Andreya futhi waye nomfowabo ogama lingusimoni. No-Andreya wazama ukuthola usimoni ukuba aye emhlanganweni futhi ekugcineni usimoni wavuma ngolunye usuku ukuba hambe. Futhi ngenkathi usimoni enyukela ebukhoneni benkosi uJesu, manje ebhekisisani ngenkathi efika enkosini uJesu akambuzanga ukuthi wayenaso yini isiqo sakhe sebhashela yobuciko ngaleso sikhathi. Noma akazange ambuze ukuthi ungowayiphi inhlangano, wavele nje wenyuka njengoba nikwenzile, njengoba ngikwenzile.
And as soon as Jesus eyes caught him, he said, "Your name is Simon."
Futhi wathi nje amehlo kaJesu angambamba wathi igama lakho nguSimoni futhi uyindodana kaJonase. USimoni wasoswa ezinyaweni zakhe ngoba uyise uJona wayengumfarisi indoda enkulu futhi uma uwufundile umlando watshela amadodana akhe ukuthi ngolunye usuku uMesiya uyofika. Kwase kuthi-ke bonke babebheke uMesiya, niyazi ukuthi babecabanga ukuthi uJohane wayengumesiya na ngoba ibandla leqiniso langempela lalibheke uMesiya. Futhi khumbulani, uza kuphela kulabo abambhekile, usindisa kuphela labo abakholwa ukuthi angabasindisa. Uphulukisa kuphela labo abakholwa ukuthi uyabaphulukisa. Futhi uSimoni ebheke uMesiya wayethenjiswe iminyaka eyizinkulungwane ezine kusukela e-Edeni. Abaprofethi babekhulume ngabo, babephila ngomthetho kaMose. Futhi Mose futhi ungathanda ukubhekisela kukho uDuteronomi weshumi nesishiyagalombili ishumi nanhlanu kuya emashumini amabili nambili, amazwi akhe ekucaphuneni ku-Israyeli. Wathi inkosi uNkulunkulu wenu iyokuvusa umprofethi onjengami. Uya kuthi yilowo nalowo ongayikuzwa lo mprofethi uya kunqunywa phakathi kwabantu. Manje wonke u-Israyeli wafundiswa izweni, manje ningakukhohlwa lokhu klasi. Babazi ukuthi uMesiya wayezoba ngumprofethi, manje u-Israyeli wayezozwa abaprofethi babo. IBhayibheli lathi uNkulunkulu ekhuluma ku-Israyeli, uma ekhona phakathi kwenu ngomoya noma umprofethi, mina iNkosi uNkulunkulu ngiyakuzazisa kuye ngombono, ngikhulume kuye ngephupho.
And if what this prophet says comes to pass,
futhi uma lokho lo mprofethi akushoyo kufezeka, khona ke yizwani lo mprofethi. Kodwa uma kungafezeki, ningamesabi lo mprofethi ngoba anginaye.
But if what he says comes,
kodwa uma akushoyo kufezeka, khona ke qaphelani, ngithume lo mprofethi. Johane manje ke babazi ukuthi wayengumprofethi ngoba wayebatshelile okwakuza futhi ethula uMesiya. Manje lo Mesiya wayezoba nesibonakaliso, naleso sibonakaliso sasinguNkulunkulu umprofethi. Wayengesuye umprofethi kuphela, kodwa wayenguNkulunkulu umprofethi. WayenguNkulunkulu abaprofethi, kodwa isibonakaliso sakhe sobuMesiya sasizokwenza isibonakaliso somprofethi. Niyazi bathi ake sikubone wenze isibonakaliso somprofethi sizokukholwa. Niyabo, ngenkathi bemboza indwangu ebusweni bakhe. Kodwa lapha wayekhona kwabakhethiweyo, umuntu owayezokholwa, uSimoni wayengakaze abone empilweni yakhe noma wabona. Futhi wabeka amehlo akhe kuye, wayesethi bheka umIsrayeli kuye lapho. Qhabo, ngiyaxolisa, wathi igama lakho nguSimoni, indodana kaJonase, kusukela namhlanje uyakuthiwa uPetro. Sengathi ngiyabona lokho kwamthobisa lowo mfarisi, ngenkathi ebone lowo muntu ongazange ambheke noma engakaze ambone empilweni yakhe, amtshele ukuthi wayengubani, ukuthi wayengubani igama lakhe, ukuthi uyise wayengubani. Manje leso kwakuyisibonakaliso sikaMesiya, lowo kwakunguJesu izolo wazazisa kanjalo-ke kubantu njengoMesiya. Manje kwakukhona oyedwa owayemile lapho ogama linguFiliphu. Ngisesahlukeniso kuqala sikaJohane Ngcwele, umunye ogama linguFiliphu, indoda elungileyo, indoda elungile, wakubona lokhu kwenzeka. Futhi kukhona okuthize ngakho lapho ubona uJesu eza enkundleni, awukwazi nje ukuthula, ufanele utshele wonke umuntu ngakho, lokho ngokuthi uma umthanda. Ngakho Filipu wayejabule kakhulu waze wathi ngifanele ngihambe ngitshele uNathanayeli umngane wami. Manje abaningi benu bazalwane lapha kungahle ukuba belisePalestine uma uzomaka indawo lapho uJesu ayekhona ngaleso sikhathi ubuya lapho uNathanayeli ayekhona cishe kungamamayela 15 ukuze ungeza intaba. Futhi uFilipu wasuka wazungeza intaba futhi wathola uNathanayeli futhi ake sikwenze umdlalo wasesiteji lapha umzuzu nje umdlalo wasesiteji omncane. Sengathi ngiyambona enyukela emnyango futhi angongoza emnyango nonkosikazi uNathanayeli weza emnyango wayesethi uphi uNathanayeli na? Wo ulule izinyawo engadini yakhe yezithelo. Ngifanele ngimbone masinya esho buyele muva ngaphandle angene ensimini yezithelo lapho uthole uNathanayeli eguqe ngamadolo akhe phansi kwezihlahla eguleka. Mhlawumbe wo uNkulunkulu into ethize njengale mhlawumbe besikulangazelela futhi salindela lowo Mesiya ozayo.
We believe that you will send him.
Siyakholwa ukuthi uzomthumela ngolunye usuku. Siyakukholwa lokho Nkosi futhi ngizobe ngimbekile lapho efika. Amen. Manje uFiliphu ngomnumzana ohloniphekile ngomKristu wayengeke aphazamise umkhuleko kusobala cha, wama ngenhlonipho kuzithoba waze uNathanayeli waqeda ukukhuleka. Khona ke uyasukuma uNathanayeli futhi uqala ukuthi into ethengubo yakhe futhi ngokushesha akazange athi zihamba kanjani izitshalo na noma umlayezo wawuphuthuma ufanele awuyise kuye ngokukhulu ukushesha. Kuyilokho-ke namhlanje bazalwane, umlayezo asinaso isikhathi seminyaka eyinkulungwane nanhlanu yokufunda esikoleni. Umlayezo yaphuthuma, izwe lisekupheleni, isikhathi sesiseduze. Zona impela lezi zinto enizozibona kulo mhlangano kufakazisa ukuthi umnyakazo olandelayo ngokuzo kwenkosi ukuguqulwa kwebandla ngokombhalo. Angikusho lokho ukwenza ukwesaba, ngisho lokho njengesexwayiso ukuba nilungele. Asazi ukuthi angafika ngamuphi umzuzu. Manje bonani ukuthi kwenzekeni. Wathi woza ubone ukuthi ubani simfumene uJesu waseNazarethe, indodana kaJosefa. Futhi uFiliphu wakhuluma la mazwi kuNathanayeli, noNathanayeli wayengowomthetho wokugcina neyazi, ngakho enesitashi impela. Ngiyethemba wathi manje into ethize enjengale, awume kancane, kungaba khona okuhle kuvele eNazaretha na? Futhi mhlampe ukuthi angahle ukuba washo lokhu. Manje uma kwakuzoba nento ethize enjengaleyo ezayo, awu kuzobala kuyofika ngathi baFarisi noma abaSadusi bathi kuyofika ngebandla lethu. Futhi uma bekuza awu kusobala imihubhe yasezulwini biyovuleka noMesiya ubeyohamba ehlele ngqo phezu kwengasethempelini futhi uyothi Kayifase umpristi omkhulu ohloniphekile nangu mina. Kodwa niyabo uNkulunkulu akazenzi izinto ngaleyo ndlela, akazange akwenze futhi akasoza kwenze. Uyafika futhi athathe izinto eziyizimungulu zezwe futhi enze okuthize ngakho futhi azifakazise ukugcwalisa izwi lakhe. Manje hlelani imibhalo futhi nithole ukuthi lokho akusilo yini iqiniso. Uthatha into ethize engabalulekile. Ngenkathi ebiza abaphosteli bakhe wathathani na? Abadobi, abantu abangafundile, akabathathanga ngani abaphucuzekile na? Akabathathanga ngani abapristi na? Babe nabefundisi bangalolo suku ababeyokwedlula kude noma yini esake saba nayo. Babefanele baphume ozalweni lwamaLevi ukuba babe ngabapristi okhokho bokhokho 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 babo. Babe ngabapristi futhi akayanga ngani kulolo hlobo na? Kodwa niyabo wathatha into ethize yayingelutho ukufakazisa ukuthi uNkulunkulu ukuthi angenza okuthize ngalutho. Futhi ngokukhulu kushesha noma ngokushesha nje lapho wena nami singabona ukuthi yazilutho, angashesha kanjalo-ke uNkulunkulu ukuyosebenza nathi lapho sikhipha imiqondo yethu yobuhlakani kukho. Futhi nje sithi uNkulunkulu ngiyakholwa, siza wena ukungakholwa kwami. Yilokho-ke uma izwi lisho njalo khona-ke kuyiqiniso, uNkulunkulu usemva kwezwi lakhe futhi usezwini lakhe futhi uyizwi. manje siyaqaphela ukuthi leli bandla lomthetho lokuqinela mbuka futhi lathi mhlawumbe into ethize njengale manje Philip bengikwazi uyindoda elungileyo siyesontweni ndawonye iminyaka kodwa ngikholwa ukuthi uchezukele ekugcineni kujulile kufanele ukuthi kukhona okuthize okungalungile kuwe ube nohlobo oluthile lokukhohlisa uqonde ukungitshela ukuthi umuntu wasegalile uyobanga umesiya na ngabe yilewo muntu engamuzwa owayena lokho kuzalwa okungaphandle komtshado leyo ngane eminyakeni eminingi edlula abakhuluma ngayo na
And here you come telling me
Ikameli mnyama ukuqala ngalo futhi nakho uza ngitshela ukuthi lokhu kuphenduka kube ngumesiya Oh Philip uthakanipa ungaba khona okuhle kuvele Nazareth na
I think he gave him an answer that would stop all of us
Ngicabanga ukuthi wamnika impendulo eyosimisa zonke. Wamnika impendulo eyiyo. Wathi woza ubone yilokho-ke. Ungahlali ekhaya futhi ugxeke. Lethe ibhayibheli lakho futhi ubone ukuthi kuqinisile yini. Leyo yimfundiso enhle kithi. Woza ubone. Hlelani umbhalo uJesu wathi ngokuba yiyo ifakaza ngami. Manje woza ubone. Sengathi ngiyabona lapho beqala endleleni bebuyele muva ukuba bawele ngosuku olulandelayo amamayela ayishumi nanhlanu mhlawumbe kubathathe uhambo lwezinsuku ezimbili kuya sengathi ngiyabona emgwaqeni ake sibhobokele engcocweni yabo angeke sibe ngabangekho ngokomphalo manje ngakho manje-ke engcocweni yabo sengiyamuzwa uFiliphu ethi manje-ke Nathanayeli ubungeke ukukholwa lokho na nomzane fowethu ungusiyazi wezenkolo uyindoda enegunya embhalweni ufundani ngomesiya na
What will Messiah be when
iyoba yini umesiya lapho efika na hlobo luni lomuntu esiya kulubheka na
Oh,
kwasho Nathanayeli, uyoba ngumprofethi ngoba iBhayibheli lathi uyoba ngumprofethi. Umbhalo wethu ongcwele uthi uyoba ngumprofethi. Awu uyamkhumbula lo mdobo omdala wathenga inhlanzi engalolo suku ugama lingusimoni futhi wayengenayo imfundo yenele ukuba asayine igama lakhe uqobo na iyabonge kukhumbula kahle lokho wenyuka ngaphambi kwalo Jesu waseNazaretha noJesu waseNazaretha wamtshela ukuthi wayengubani futhi akusikho lokho kuphela kodwa wamtshela ukuthi wayengubani lowo baba wakhe omdala omesaba uNkulunkulu futhi bekungeke kungimangaze kodwa uma engakutshelanga ukuthi ungubani
Well, I can imagine Nathaniel.
Awu ngiyambona Nathaniel ethi uma lokho kunjalo angaze ngikaze ngibe lapho kodwa uma lokho kunjalo lowo buyoba ngumesiya ngoba yilokho afanele akwenze ungumprofeti.
And we haven't had a prophet, he says.
Futhi kade singena umprofeti wathi iminyaka engamakhulu amane selokhu zaba nomprofeti futhi kade sibheke lo mesiya olandelayo emgqeni.
We haven't had one for 2,000 years.
Kade singenayo yedwa iminyaka ezinkulungwane ezimbili manje kodwa sibheke oyedwa manje wathi lo mesiya uma engumesiya khona-ke ngizombona enza isibonakaliso sase-ke sengiyukela ebandleni ngiyacabanga futhi mhlawumbe wayesemgqeni womkhuleko noma mhlawumbe wayemi phandle ezethamelini angazi Kodwa nokho kwathi nje uJesu angaphenduka futhi wabamba amehlo akhe wathi bheka umIsrayeli okungekho nkohliso kuye. Manje isibonelo nje umgceke angahle abe khona bayothi awu impela ubegqoke njengakho oqhabo abasempumalanga bonke bagqoka ngokufanayo banengubo ende nengubo yangaphansi nomshokolo futhi banentshebe ngakho wayengeke amtshele wayengaba ngumgreki kumbe noma yini enye.
Behold an Israelite in whom there is no
What he beg of Israel yokungekho nkohliso kuye
I can imagine the starch going out of
Sengathi ngiyabona isitashi siphuma kuye ngokukhulu kushesha wayesethi Rabbi ukusho ukuthi mfundisi uke wangazi nini na
This is the first time that we've ever met
Lezi isikhathi sokuqala ukuba size sihlangane futhi waze kanjani ukuthi ngangingumIsrayeli umuntu ongena nkohliso na
Listen He said, before Philip called you, when you were under the tree, I saw you.
Lalelani, wathi ungakabizwa nguFilipu, ngenkathi ungaphansi komuthi, ngakubona, yeka amehlo.
What did this staunch believer who knew the scripture say?
Yelikholwa lokugcina elalaza umbhalo lathini na? Rabbi, wena uyindodana kaNkulunkulu, uyinkosi kaIsrayeli. uJesu wathi ngoba ngikutshele lokho uyakholwa na uzobona izinto ezinkulu manje niyabo manje lowo kwakunguJesu izolo okungukuthi wazazisa kanjani kubantu njengomesiya uma uJesu enguye izolo namuhla naphakade yileyo ndlela ayoba yiyo namhlanje uma efana ngabe iqiniso lelo na kufanele kube njalo manje ziningi ezinye izicaphuno ebesingazenza kodwa ngiyazi asinayo kodwa acishe eminye imizuzu engamashumi amane nanhlanu futhi ngizokubamba ngombhalo kodwa ngithanda kuyacishe ake sisho lokhu kunezinhlanga ezintathu zabantu emhlabeni ngiyazi wena uthi ngilokhu lokho noma ukunye kodwa zintathu kuphela izinhlanga sonke saphuma emadedaneni nikaNowa umbhalo uqinisile uHamu uShemu noJafethe manje lokho kwaphenduka kwaba sosukwini lakhe iJuda wezizwe nomSamaria manje sitshela ukuthi kwakukhona uhlanga lwabantu olwalubizwa ngomSamaria ongumJuda nowezizwe owafu futhi babebheke uMesiya babefuna ukubona uMesiya manje kumbulani kwakukhona labo ababemi lapho ababona uJesu enze lokho niyazi ukuthi bathi nina babengabashimayela abakhulu abafundisi abakhulu abomthetho enkolelweni yabo kodwa bathi lo muntu ungubhelizebhule ungumbhuli wathi uJesu kubona abakujonga kuzwakale kodwa wayibona imicabango yabo sonke siyazi ukuthi lowo ngumbhalo wayibona imicabango yabo futhi waphendukela kubo wayesethi ngizonithethelela ngalokho ngaleyo imicabango emibi bebize imisebenzi kaNkulunkulu ngomoya omubi ekwenza uBelzebhule umbhuli namhlanje bebengakubiza ngento ethize njalo noma ukufunda umcabango kodwa igama elibi emisebenzini kaNkulunkulu wathi kodwa ngolunye usuku umoya ongcwele uyofika ukuzokwenza into efanayo manje nakho lapho okusibeka khona izwi elilodwa elimelene nawo alisoze lathethelelwa kulelizwe nasezweni elizayo one word against nicwele kanjalo ke izwi elilodwa elimelene nawo alisoze lathethelelwa kulelizwe nasezweni elizayo if he is doing this ngakho niyabo uma enza lokho kusifuqa kusifake kusiphi sikhundla kusibeka uphawu ngakho olunye uhlangothi noma olunye isikhathi sokwehlukanisa sesifikile ukwahlulela okuphenyayo manje sithola ezinye izindawo eziningi sizothatha isahluko esilandelayo awu thina kuqala asihambe manje kukhona umJuda owezizwe nomSamaria manje akakaze nakanye ake enze leso sibonakaliso phambi kowezizwe ungeke wakuthola emibhalweni abezizwe waye thina ama-Anglo-Saxon abezizwe sasingabheke Mesiya ukuba fike sasinezagile imihlane yethu futhi sikhonze izithombe niyabo abahedeni amaRoma kanjalo njalo manje kodwa uza kulabo abambhekile wakwenza ngalolo suku uma enguye ezelo namuhla naphakade uzokwenza futhi namhlanje ufikele labo abambhekile labo abalangazelelayo njengalawo magreki ayenjalo sithanda ukubona uJesu manje wayesedleleni yakhe ebheke ezansi eJericho eyayiphansi ngezansi kwentaba lapho eJerusalema iphezu kwentaba kodwa wathi wayeswelekile kundlulanga seSamaria manje emzini wasesikari manje siyaqaphela ukuthi iSamaria lingaphezulu nomgwaqo ngale ndlela benyuke ngale ndlela bese ke lehlele eJericho phandle le endleleni yakhe kodwa wenyukela kulo muzi othize wamaSamaria waseSamaria wayesehlala phansi wayesethuma abafundi bakhe kuba bayothenga ukudla futhi ngikathi besahambile bakukhona owesifazane odumolube besingambiza kanjalo eMelika lapha ukuthi waye ngongo owesifazane negama elibi bangake waziyo ukuthi yini eyayingalungile kuyena wayephule isifungo sakhe somshado wayenamadoda amahlanu futhi emhlawumbe ake sithi wayengowesifazane omuhle futhi wonke umuntu wayengekho futhi uma wake waba lapho umthombo uselokhumile uyindawo encane ebonakala ngasikhathi singe into ethize efana nale futhi uJesu wayeneminyaka engamashumi amathathu kuphela budala noma engekabi namashumi amathathu nantathu impela kodwa nokho ufanele ukuthi wayebukeke mdala ngenkathi ekhuluma kuJohane ongcwele wesithupha kumaJuda ngenkathi ayiye nomkhosi futhi ayephuza lamanzi emelela amanzi avela edwaleni elishayiwe ehlane wathi ngiyilelo dwala elalisehlane ubona oh lokho kwasho kube isinto kutshelo yabo elungileyo futhi bathi uqonda ukungitshela ukuthi wabone u-Abrahama futhi ngumuntu ongakeve eminyakele ngamashumi amahlanu budala na wayebukeke enamashumi amahlanu kodwa wayenamashumi amathathu kuphela umsebenzi wakhe cishe wakwenza kuye mhlawumbe ebampunga kancinyane noma ukuthize awathini ukubona engakabibikho u-Abrahama ngikhona wayengunkulunkulu ka-Abrahama kodwa wayelapho eqoke izingubo nje njengomuntu ojwelekile ngakho indoda ingahle ukuba yayibukeka izikhulile kancane kodwa wayeyijuda futhi kwakukhona okwehlukana njengoba sinokuqophisana ngakho ezansi elouisiana nasegeorgia nginabanye abangane basegeorgia behlezi lapha mayelana nokwehlukana ikhaladi nomhlophe kanjalo njalo lowo kwakungumjuda nomsamariya futhi ngakho ujesu ebone owesifazane ekhuphuka futhi awu mhlampe uma wake waba semazweni asempumalanga amasiko abo awashintshineze ngokuyikho wayengeke aphume nabesifazane abahloniphekile yabo bafanele baphume kusesekuseni izintombi ziphuma kusesekuseni futhi zithole amanzi azo futhi ngizibonile zithatha imbiza yazo izothatha amagalane amahlanu ziyibeke ekhanda lazo bese zibeka eyodwa enqulwini ngayinye futhi zihambe kanjalo zikhuluma njengoba nje amanenekazi angenza niyazi futhi angachithi neze iconsile amanzi kuyamangalisa kubuka ukuthi ahamba ngokuphelele futhi aqonde kanjani nalokho exoxa nje omunye nomunye niyazi futhi angayisusi neze leyo mbiza enkulukazi yamanzi ekhanda lawo zibambe izimbili ezinkulu kuyo lapho ababeyidedela khona bayigwedlele phansi emthonjeni ukuthola amanzi nalona wesifazane semncane uphumela lapho yena mhlawumbe ethole imbiza enqulwini yakhe njengesiko nehuku lingena ekhopheni lakhe futhi wayecabanga mhlawumbe ngalokho ayekwenzile ngobusuku bakuthange wayengenakuzihlanganisa nabesifazane abalungileyo ngakho waqala ukwehlisa imbiza emthonjeni futhi owesilisa wezwa owesifazane wezwa iphimbo lithi ngiphuzise sifazane ngiphuzise futhi waphenduka futhi ohlezi ngale yangasemivinini yencike odongeni kuhlezi ijude liphakathi nendima yempilo ngokushesha wathi akusilo isiko ukuba umjuda acele noma yiluphi usizo kwesifazane ongumsamariya wo ukwehlukana kwakubaba asinabudlelwane omunye nomunye futhi wena ungumjuda nami ngingowesifazane ongumsamariya ubungacela kanjani kimi amanzi okuphuza na lalelani impendulo sifazane ukuba bewazi ukuthi ubani obukhuluma naye wo he kuyilokho-ke namhlanje ukuba kuphela nje bewazi ukuthi ubani obukhuluma naye buyocela kimi amanzi bengiyokulethela amanzi noma ngikunika amanzi ungezi lapha ukuzokha o wathi umthombo ujulile futhi awunalutho ngakhangalo ngengxoxo yaqhubeka wayenzani ujesu na manje lapha nizofanele nithathe izwi lami ngethemba ukuthi nizokwenza wayexhumana nomoya wakhe wayazi ukuthi kwakukhona ukuthize kungalungile ubaba wayemthumele phezulu lapho ngakho wazi ukuthi lona wesifazane wayeza ngoba wathi kujohane ongcwele wesihlanu ishumi nesishiyagalolunye ngiqinisile ngiqinisile ngithikini indodana ingenze lutho ngokwayo kuphela lokho ebona uyise ekwenza niyabo manje ubaba ufanele ukuthi wamthumele phezulu lapho futhi ubonile ukuthi kwakunguwesifazane ngakho wadingeka axhumane nomoya wakhe ukuba akhulume naye ukuba wathola ukuthi ikathazo yakhe yayikuphi wathi thina sikhonina nikhonza ejerusalema nakule ntaba sikhonza ingxoxo yaqhubeke sikashana impela ekugcineni ujesu wayibamba inkathazo yakhe manje lalelani ngiyaxolisa angizama ukunixabalisela kade ngishumayela ngaphandle kanjalo njalo futhi ngenza umkhulu umsindo ngiyacabanga wathi awunelutho ongakha ngalo ngakho ungawathola kanjani amanzi na wathi awu manje ukuba bewazi ukuthi ubani obukhuluma naye buyocela kimi amanzi bengizokunika amanzi ungezi kuzokha lapha le ngxoxo yaqhubeka wathi hamba ulande indoda yakho uze lapha ngiyawabona amehlo akhe khanya wathi anginandoda ukwethuka okunjepho kufanele ukuthi kwaba yikho wathi usho kahle ubona amadoda ayisihlanu naleyo ohlala nayo manje ayisiyo indoda yakho ngakho ukusho kahle lalelani lesi sifebe owesifazane negama elibi wayazi kakhulu ngunkulunkulu kunohafu wabashumayeli e-United States
She said, sir, I perceive that you are a prophet.
Akazange athi ngubelzabhule udebele wathi inkosi ngiyabona ukuthi ngumprofethi wena manje lalelani siyazi thina amasamariya siyazi ukuthi uKristu yeza
who's called the Messiah is coming, who is called the Christ, the Anointed.
Othiwa uMesiya, uyeza, othiwa uKristu ogcotshiweyo, niyabo, futhi nxa efika, lokhu kuzoba isibonakaliso, azosikhombisa, uyasitshela lezi zinto.
You are a prophet, but we are looking for a Messiah.
Ungumprofethi wena kodwa sibheke uMesiya futhi nxa lo Mesiya efika, uzositshela lezi zinto, lokhu kuzoba isibonakaliso sakhe.
Oh, church, can you see it?
Wo bandla niyakubona na lawo ngumesiya lezo isibonakaliso sika mesiya niyabo siyazi ukuthi nqa efika uyosikhombisa lezi zinto akazange owesifazana akazange athi ungubelzabhule ufanele ube ngumbhuli owesifazane manje yilokho abashumayeli abambiza ngakho umfundisi omkhulu wesonto ngalolo suku abapriest bathi lowo mfo ufunde ingqondo uyisangoma ngokwengqondo ungumbhuli uJesu wathi ngiyanithethelela kodwa ngolunye usuku umoya ongcwele uyeza ukuzokwenza lokho ukhuluma izwi elilodwa elimelene nawo awusoze wathethelelwa khona futhi lelo suku selufikile manje ekhuluma kwesinye isizukulwane kapelani wathi ngokuzithoba mnumzane ufanele ukuba ngumprofethi siyazi thina amasamariya sibheke uMesiya ozayo futhi nxa lo Mesiya efika uyosikhombisa isibonakaliso sokuthi ungumprofethi omkhulu niyabo siyazi lapho efika siyokwazi ukuthi ungumprofethi ngoba uyokwenza lezi zibonakaliso mlaleleni nginguye okhuluma nani kwakungakaze kube khona umuntu ngaphambilini futhi akakaze namunye kamuva owayengasho lokho nginguye okhuluma nawe futhi phezu kwalokho wawuyisembiza yakhe yamanzi wayesegijimela emzini wayesethi wozani nibone umuntu manje lalani klasi ninabafundi bebhayibheli wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile ungebe nguye impela uMesiya lona na base bephuma bamncusa ukuba angene emzini nebhayibheli lasho ukuthi amadoda akulowo muzi abantu bakholwa kuye ngenxa yobufakazi bowesifazane ngabe lokho kungaba ukudukisa na gqabo mnumzane lowo yimibhalo akunjalo awu uma lowo bekungujesu izolo ngujesu namhlanje manje bugane sonke siyazi manje ukuthi lokho kwakungukuvalwa kosuku lwamaJuda anqaba uMesiya wawo siyakwazi lokho manje ayebheke uMesiya futhi ngekathi uMesiya efika wenqatshwa futhi ngekathi esenze isibonakaliso sikaMesiya wayebizwa ngomoya ongcolile akazange akwenze kolunye uhlanga owezizwe ngoba wabethelwa wavuka futhi noPetro washumayela umlayezo endlini kaKhoneliyo kanjalo njalo manje uJesu akazange akwenze kodwa kumbulani kwethenjiswa noNkulunkulu ngekhulu yamazwi akhe ukuthi kuyokwenzeka kwabezizwe esikhathini sokuphela. Umprofethi wathi kuyoba khona usuku olungeke lwabizwa ngemini noma ubusuku kodwa ngesikhathi sokuhlwa kuya kuba ngokukhanya. Manje sibe nosuku liphuma kanjani ilanga na impumalanga ilanga elifanayo linqamula endaweni evundlile futhi lishona entshonalanga hayi elinye ilanga ilanga elifanayo futhi ngekathi liphuma impumalanga lakhanya kubantu basempumalanga amasamariya namajuda futhi ngekathi elapho waveza isibonakaliso sakhe ukukhombisa ukuthi wayengumesiya manje sibe neminyaka ezinkulungwane ezimbili yosuku olukhwantabele into ethize efanana nangaphandle noma ukuba mnyama kancane sibe nezimvuselelo ezinkulu sihamba kulokho kukhanya okukhwantabele sinakho sibe nosuku lapho besingenza khona inhlangano enkulu sakhe amabandla amakhulu isikole esikhulu ikholiji ilokho kuphela kulungile kodwa sekuyisikhathi sokuhla manje ilanga liyashona impucuko ihambe nelanga izimpucuko ezindala kunazo zonke yimpumalanga ishayina iyimpucuko endala kunazo zonke nempucuko ihambe nelanga sikuphi manje na ogwini lwasentshonalanga
farther we're back east again
Uma siqhubeka kancinyana sibuyele eMpumalanga futhi sisesikhathini sokudla futhi kuya kuba ngokukhanya ngesikhathi sokudla kuyini na ilanga elifanayo.
Now God is an infinite God.
Manje uNkulunkulu uNkulunkulu ongenasiphelo akanasiphelo siyakwazi lokho futhi uma yena emva kwayo yonke leyo minyaka yokufundisa kwezihlakani futhi ufika kumJuda nomSamariya ngaphambi kokuphela kwesikhathi sabo futhi wabakhombisa isibonakaliso sikaMesiya bengeke abe nguNkulunkulu ofanayo uma evumela thina abezizwe singene emkhondweni obuhlakani. Ufanele ngokoqobo enze into efanayo futhi wethembisa ukuthi uyokwenza ebandleni labezizwe. Manje ukuze kusizakale abazalwane bami abangabefundisi basesontweni ukuze babe nomqondo ukuqonda kucace kakhudlwana mhlasimbe mhlawumbe uJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuyakuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu. Manje ake sibheke umzuzwana nje futhi ngiyacela uma ngisho into ethize lapha ephambene nebandla noma ukuthize noma amahlelo athize angikuqondile kulokho lokho kukhanya ngizama nje ukwenza iphuzu. Bekani u-Abrahama wayengubaba wezizwe ukuba abe nguye ngenzalo yakhe yobukhosi okwakunguKristu manje kwakungeke kwenzeke isithembiso sigcwele kumaJuda ngoba ngo-Isaka isithembiso sonke singesohlanga lomaJuda. Kodwa ngaloli zinsuku zokugcina ukwethembisile ku-Abrahama nenzalo yakhe okungukuthi uKristu wayeyinzalo yakhe ibandla lingakulolu hlangothi. Manje hayi ku-Abrahama kuphela kodwa inzalo yakhe inkosi ithanda uma ngithole elinye ihora elingeziwe noma amabili ngithanda ukunifundisa u-Abrahama nenzalo yakhe emva kwakhe. Qaphelani ukuthi wamletha kanjani u-Abrahama kuleyo miga manqo yokulungisiswa ukungcweliswa umbhaphathizo kaMoya Ongcwele into efanayo nje njengoba ekwenzile lapha ncamashi wambeka njengendodana futhi ngaphambi nje kokuba iSodoma libhujiswe. Manje egcine engqondweni kunezigaba ezintathu zabantu njalo njengeJuda wezizwe uNomSamariya lelo yikholwa umsenzisi nongakholwa ngakho sisithola lokho futhi wonke umhlangano uyakuveza zonke isicoco siyakuveza sinakho nje. Manje bukani ngalolo suku u-Abrahama akehlelanga eSodoma kodwa uLoti wehlela eSodoma wayesalokhu eyikholwa njengebandla elijwayelekile ikholwa ligcine imikhuba nokho wayeyikholwa futhi wayesezansi eSodoma ngoba wayecabanga ukuthi wayengenza imali ethe xaxa noma athandwe ngabantu kakhudlwana. Ngicabanga ukuthi uba yimedolobha noma into ethize ezansi lapho nomkakhe wayengowawo wonke amaklabhu nokunye nokunye ezansi lapho futhi kwakunzima kuye ukuba hambe. Kodwa ngaphambi nje kokuba lokho kwenzeke manje embukani kwakukhona u-Abrahama wayengokhethiweyo futhi zonke siyazi ukuthi uKristu uzele ibandla elikhethiwe ukuthi uhlwitho luyinsali siyakwazi lokho ibandla elikhethiwe abanye bedlule ekwahlulelweni kodwa bakhethiweyo uhamba kuqala ohlwithweni ngoba bangengene ekwahlulelweni. UJesu wathi okholwa yimi unokuphila okungona phakade ozwa amazwi am futhi akholwe ngongujimileyo unokuphila kuphakade futhi akasoze eza ekwahlulelweni kodwa wedlulile kufeni wangena ekuphileni. UJohane ongcwele wesihlanu amashumi amabili nane sikuKristu sasivele sahlulelwe uNkulunkulu wasahlulela ngokukholwa kwethu endodaneni yakhe uKristu Jesu futhi ngomoya ongcwele sibhaphathizelwa kulowo mzimba futhi sibe yingxenye kaKristu abakhethiweyo ibandla elikhethiwe. U-Abrahama wayemele ibandla elikhethiwe ngokufanayo nje njengebandla elikhethiwe lenzalo yakhe emva kwakhe kulolu suku. Niyakulandela na u-Abrahama? Hayi u-Abrahama kuphela kodwa inzalo yakhe emva kwakhe futhi wayenguyise wezizwe esikhona lapha namhlanje. Ngingum-Irishi nabanye mhlawumbe India nomunye waseNorway nabanye abanye yabo sonke sihlezi lapha kodwa ngeNkulunkulu wenze izizwe zonke ngagazi linye. Sonke simunye kuKristu ngokuba ngamoya munye thina sonke siphaphathizwa sibe mzimba munye kunjalo lelo yibandla elikhethiwe. Manje kukhona ibandla lingakholelwa empaphathizweni kamoya ongcwele phandle lapho eSodoma basazenza izinto abazenzayo eSodoma, ibingo, ibanko, amasapha, amasobho, zonke izinhlobo zezinto. Bagqoke njengezwe, baziphathisa kwezwe, besalokhu bezibiza ngamalungu ebandla nebo. Lelo ibandla laseSodoma. Manje ngaphambi nje kokuba ukuphela kufike, manje kumbulani igama elithi ibandla lisho ababizelwe ngaphandle njengoba behlukanisiwe. Behlukanisiwe nokungakholwa, bekholwa yilo lonke izwi likaNkulunkulu. Futhi bukani ukuthi u-Abrahama akangabazanga esithembisweni sikaNkulunkulu ngokungakholwa. Akunandaba ukuthi kwathatha isikhathi eside kangakanani. Wo, ngenkathi uSara eneminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu ubudala, no-Abrahama enamashumi ayisikhombisa nanhlanu, wayeyinyumba, wayengazali. Futhi nokho uNkulunkulu wamtshela ukuthi wayezoba nengane ngalowo wesifazane, futhi wakukholwa, futhi wenza amalungiselelo ayo. Futhi eminyakeni engamashumi amabili nanhlanu kamuva, wayesalokhu ekholwa into efanayo. Nokho kungekho bufakazi bubona kalayo kwakuya kude ngaso zonke isikhathi. Kodwa iBhayibheli lathi ukuhlala ungahle ukhulekelwe uthi angiboni mehluko kimi, bese ke ubuyele buva. Yebo, leyo kusiye inzalo ka-Abrahama. Lapho inzalo ka-Abrahama ibamba leso sithembiso, akukho lutho oluzosigudluza, sizohlala khona lapho. Akunendaba, sengiyamuzwa u-Abrahama ethi uyangena uthi, Sara, yebo sithandwa, ngisanda kuhlangana noNkulunkulu phandle lapho.
Oh,
uthe sizoba nengane. Ungathini nje ikhehle elineminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu kudala, isalukazi esinamashumi ayisithupha nanhlanu behlela kudokotela futhi benza amalungiselelo engane na? Udokotela uthi, ba umfo omdala, umfo omdala bandla uphambene. Yebo, wo, yileyo ndlela wonke umuntu ongokamoya, wonke umuntu othanda uNkulunkulu bathathwa ngokuthi bathi ukuphambana kancanyana. Liyazi ngakho ngani umfo omdala, myekeni, akanangozi. Awu, uNkulunkulu watshela u-Abrahama, zahlukanise kokunjalo, phuma, suka kulokho kungakholwa. Ngiyaxolisa bodadewethu, ngifanele ngenze iphuzu lapha, kodwa mhlawumbe emva kwenyanga yokuqala noma izinsuku eziningi kangaka sengiyamuzwa u-Abrahama ethi kuthiwani ke. Ngiyabo, manje khumbulani wayesethi akabe neminyaka engamashumi amabili esedlule kuya esikhathini. Ngakho wathi, uzizwa unjani sithanda na? Akukho kwahluka, akabonge uNkulunkulu, sizoba nayo noma kanjani. Yenza amabhuzu nazo zonke izingubo zokulala ezincane, kanjalo njalo, uzoba nayo noma kanjani. Wazi kanjani na? uNkulunkulu washo njalo, lokho kuyakuxazulula. uNkulunkulu washo njalo, niyabo. Awu, kwedlula unyaka, uthini ngakho sithanda na? Akukho kwehluka. Udumo kuNkulunkulu kuzoba yisimangaliso esikhulu ngokwedlulele manje kunoma kwakunjalo endaweni yokuqala, sizoba nayo noma kanjani. Iminyaka engamashumi amabili nanhlanu yedlula, manje nango ugogo omncane, niyabo, no-Abrahama esemdala futhi eseshayekile ngokweminyaka. Manje sithanda, uzizwa unjani manje na? Akukho kwehluka sithandwa. Udumo kuNkulunkulu sizoba nayo noma kanjani. Wazi kanjani na? uNkulunkulu washo njalo. Manje inzalo ka-Abrahama ithathe ukuma okufanayo. uNkulunkulu washo njalo. Khona-ke uthi, awu, ngakhulekelwa, kodwa angikholwa ukuthi ngehlukile. Leyo akusiyo inzalo ka-Abrahama, qabo. Inzalo ka-Abrahama iyakukholwa. Angikhathali ukuthi odokotela abangamashumi amahlanu bebengama bathi uzofa. Qabo, qhubeka dokotela. Wazi kanjani na? uNkulunkulu washo njalo. Lokho kuyakuxazulula. Manje qaphelani, wayelindile iminyaka yase yedlule, ubuhle base bushabalele, futhi wesifazane wayesemdala nowesilisa wayesemdala. Futhi ngolunye usuku u-Abrahama esalokhu ehlukanisiwe, kumele inzalo ka-Abrahama namhlanje yahlukaniswa nezwe, yabizelwa ngaphandle, yabekwa eceleni. Lowo ngamaKristu, amaKristu akholwayo angempela abekwe eceleni, abizelwe ngaphandle. Manje u-Abrahama ehlezi phezulu lapho egqumeni, izinto zazingahambi kahle kakhulu, wayengacebile, izinkomo zazibulewa indlala. Uloti wayenza kahle, wayesezansi eSodoma, imeya yedolobha futhi, oh, waye umkakhe wayengowawo wonke amaklabhu, futhi bona amadodakazi akhe ayengawazo zonke izinhlangano zomphakathi, futhi he, sengiyabona ayefana nje nabaseSodoma. Ngakho nakho laba bekhona ezansi lapho eSodoma. Ngakho-ke ngolunye usuku ngenkathi u-Abrahama ehlezi emthunzini womoki lapho itende lakhe laligxunyekwe khona, wabona amadoda amathathu eza ehamba. Kukhona ukuthize njengomKristu, lapho ubona uKristu ungaqonda. Wabuka lawo madoda wayesephuma egijima ukuye wahlangabeza manje akenzanga njengomhedeni athi makhosi ami wathi inkosi yami woza zihlalise phansi kusihlahla futhi uphumule futhi ngizokha amanzi amancane futhi ngizogeza izinyawo zakho zihlumelelise futhi ngizokutholela ucezu lwesinkwa ukuba udle. Wayefuna ukuba bungaza ngoba phansi enhlizweni yakhe wayekhola ukuthi ngokukhona kuthize ngalokho wayekubhekile niyabo. Ngakho bahlala phansi futhi sengiyambona ebuyela ethendeni waze wahlangana ethendeni elikhulu wathi Sara sefa ufulawa ngamanye amazwi xova isinkwa niyazi futhi bangaka bake bazi ukuthi kwakuyini ukuxova isinkwa na. Ngiyakhumbula umama wami wayevame ukuba nesisefo esikhulu esidala futhi wayenomqomo omkhulu omdala sasifaka impuphu lapho futhi wayenocezu wayihwaya lolo cezu ngophezu kwaleso sisefo niyazi bese eshikizisa impuphu ukuze enze isinkwa sombila. Futhi ngakho wahamba wayesethi xova impuphu noma ufulawa futhi wathi yenza amaqebelengwane eziko futhi wagijimela phakathi komhlambe futhi wathola inkonyane encane wase eyihlinza uyinika indoda noma uyibulalile bese eyinika inceku ukuba iyihlinze.
He went back out and stood before them.
Futhi wabuyela muva waphuma futhi wamaphambi kwabo wakhipha inyama wayeseyibeka phansi manje kubulani badla inyama futhi baphuza ubisi futhi badla isinkwa.
And who did he feed that to?
Kabelani futhi wakuphakela bani lokho na? UNkulunkulu. Lowo kwakunguNkulunkulu. UAbraham wambiza kuElohim. Nina bazalwane niyakwazi lokho.
Elohim.
UElohim nguye okhona ngokwamandla akhe njengoba eqala kuGenesisi wokuqala. UElohim, uElohim unginguye omkhulu enyameni yomuntu edla inyama ephuza ubisi edla isinkwa sombila futhi ehlezi phansi komthunzi wesihlahla enothuli ezinkutsheni zakhe umuntu ojwayelekile nje kodwa uAbrahama wayazi ukuthi lokho kwakungaphezu komuntu. Amabili awo asukuma futhi ehlela eSodoma ehlela lapho ukuyoshumayela ezansi ukuya eSodoma. Wo uma ungowomoya mhlawumbe uzokubamba ngiqaphelile na lawo amabili ehlela lapho awenzanga zimangaliso kuphela aphuphuthekisa amehlo abo emnyango nokushumayela evangeli kuphuphuthekisa amehlo abangakholwayo kodwa kwakukhona amadoda amabili ehlela lapho ukuyoshumayela ukukhipha uloti eSodoma. Bukani namhlanje kumangalisi yini kuloli zinsuku zokugcina ukuthi konke kusukela phansi enyakeni ngonyaka wenzalo ka-Abrahama umkamanxa webandla sibe nomuthi uSenki uFini uNox uKelvin uSpurgeon uWesley kanjalo njalo. Kodwa neze futhi saba noBilly Sunday kodwa asikaze sibe naye ngaphambilini uBilly Graham. Kaphelani ingelosi yayishintshe igama lika-Abrahama labangu Abrahama lipelishwa A-B-R-A-M-A, A-B-R-A-H-A-M-A. Emnika ingxenye yegama lakhe u-Abrahama u-Elohim ngoba wayezoba nguyise wezizwe futhi. Futhi aligaze ibandla lezihlakani kusukela phansi onyakeni like lemukele sithunywa ekade saziwa ngamazwe ngamazwe engaphambilini negama eligcina ngo-H-A-M. Niyabona ukuthi kukuphi na uBilly Graham wasimanje ezansi eSodoma phumani kulo yilokho uBilly Graham akumemezayo phumani kukho ukuphela sekuseduze. U-G-R-A-H-A-M neze emlandweni webandla kodwa lokhu yikho bhekisisani inkosi yethu ibhekisela kukho. Kwasekuthi-ke kwabakhona ingelosi eyodwa esukumayo yahlala no-Abrahama bhekisisani ukuthi inhloboni yesimangaliso eyasinika lelo bandla elikhethiwe. Yayifulathelise umhlane wayo ethendeni ayimbizanga ngani ngu-Abrahama na yathi Abrahama uphumkakho hhayi u-S-A-R-A-Y-I kodwa u-S-A-R-A uphumkakho uSara na. Wayesethi usethendeni emva kwakho ibhayibheli lasho ukuthi ithende lalisemva kwengelosi noma isithunywa. Isithunywa sihlezi lapho sidla inyama siphuza ubisi wathi usethendeni emva kwakho. Yathi Abrahama ngi isabizwana somuntu ngizokuvakashela ngokwesikhathi sokuphila njengoba ngikwethembisile. Manje ngikhuluma nje ezethameleni ezixubile nani manenekazi amancane ngiyaxolisa uma lokho kuyicala kodwa kungukuveza iphuzo manje iBhayibheli lathi bobabili basebe kugile impela njengendoda nomfazi kwase kunqamukile iminyaka yebo babe neminyaka eyikhulu budala mhlawumbe iminyaka engamashumi amabili babengagaze babe njengendoda nomfazi noSara enhliziyweni yakhe wahlekela ngaphakathi ethi mina isalukazi esineminyaka eyikhulu budala bengingaba nenjabulo nenkosi yami umyeni wakhe futhi na ngani bekungeke kube njalo lezo zinto kade zingenathi iminyaka ngeminyaka neminyaka bekungaba kanjani na futhi wahlekela ngaphakathi
Said, why did Sarah laugh?
Ngengelozi yathi uhlekeleni Sara ethi lezi zinto bezingeke zenzeke ngempela na.
What did our Lord say? As it was in the days of Sodom.
Yathi inkosi yethu na njengoba kwenzeke emithini yaseSodoma kuyaba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Ini izinkanyiso zakusihlwa zethenjiswa abezizwe. uNkulunkulu ofanayo owazibonakalisa yena uqobo lapho emzimbeni womuntu futhi wanyamalala ngesikhashana lowo uNkulunkulu ofanayo ubeyozibonakalisa yena uqobo kubantu inyama yomuntu isimo sikamoya ongcwele abantu abakholwayo ngezinsuku zokugcina ekukhanyeni kwakusihlwa uJesu washe njalo ini kwabezizwe inzalo kaAbrahama kwakuyizizwe eziningi Babe nezabo ingelosi eyayizenzile isibonakaliso ebandleni lehlelo uGRAHAM wenza isibonakaliso sakhe kunjalo
And now the angel of God into the church elected
Futhi manje ingelosi kaNkulunkulu ingena ebandleni elikhethiwe ingelosi ivele ezulwini umoya ongcwele isithunywa ukufakazisa ukuthi uJesu Kristu nguyena ezolo namuhla naphakade akwenza ngale nkathi uyakwenza manje
Jesus said, I am the vine, ye are the branches.
UJesu wathi mina ngingumvini nina ningamagatsha futhi uma ukuphila okusegatsheni kuveza igatsha liyo letho ukuphila okufanayo okusemvinini.
And the works that I do shall you do all.
Futhi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza iminingi kunaleni yakuyenza ngokuba mina ngiya kubaba.
The church intellectual
ibandla isihlakaniphi linesithunywa sawo ibandla elingaphezulu kwemvelo linesithunywa salo umoya ongcwele wenza futhi wenza zona impela izibonakaliso uJesu azenza ngekathi elapha emhlabeni manje ke kuyini ukukhanya kwanamhlanje na uJesu Kristu onguye izolo namuhla naphakade Banumzane ezithanda kubona uJesu khona ke lokho ayeyikho izolo uzoba yikho namhlanje wakwenzani na kumaJuda namaSamaria hayi kwabezizwe kodwa wethembisa ngesikhathi sokuhlwa enzalweni kaAbrahama kuyoba yinto efanayo manje bengingakhuluma elinye ihora noma kakhulu kangako ngakho kodwa izwi elilodwa elivela kuye liyoba ngaphezu kwezigidi eziyishumi mina noma yimuphi omunye umfundisi obengasho manje siyazi ukuthi lokho kuqinisile lowo ngumbhalo leso isithembiso kodwa manje yena uzokwenza na lowo ngumbuzo ngabe uzokwenza na Futhi siyini na sisesikhathini sokudla siphila ngaphansi kwezinkanyiso zokusihlwa kumbulani ilanga elifanayo eliphuma empumalanga ilanga elifanayo likhanyentshonalanga futhi ilanga iSUN eliphuma lapho ilanga iSUN elifanayo lishona lapha indodana iSON eyakhombisa ukukhanya kulokho indodana iSON efanayo ngosuku lokugcina kumaSamaria nakumaJuda ayembekile futhi manje kwabezizwe njengoba simbheke ngesikhathi sokudlwa uNkulunkulu abe nomusa kini Ngiyazi nifanele niphuthume ekhaya nidle ukudla kwenu kokusihlwa bese nibuyele esontweni futhi khumbulani hlelani imibhalo lethani amaphepha enu futhi nibhale phansi imibhalo engiyicaphunayo uma ingalungile ubophezelekile ngesizotha ukuze kimi futhi ukhombise angifuni ukuba nephutha kodwa anginaphutha enqobo nje uma umbhalo uthi kunjalo noNkulunkulu uyakuqinisa umuntu angasho noma yini ayifunayo lowo ngumuntu kodwa lapho uNkulunkulu ekhuluma akalokothe noma ubani akungabaze kungukwehlukana kwaphakade ebukhoneni bakhe kuze kube phakade
now what could we do
manje besingenzani na uma singaqonda futhi sithola ukuthi uJesu saphila ngani thina namhlanje siye enkonzweni senze sengathi siye enkonzweni yomgcwabo esikhundleni se Sizo nika utyuma kwabafileyo esikhundleni sokukhonza futhi sithi bayede kumnqobi uKristu wanqoba ukufa wanqoba isoko wanqoba ithuna wanqoba isono wanqoba ukugula sithi bayede kumnqobi hayi othile owafa ezinkulungweneni zeminyaka eyedlula owayephila impilo enhle kodwa uKristu owavuka futhi unguye ezolo lamuhla naphakade Ngingathe ngibe namadlingozi kancane kodwa uma uzizwele ngendlela engizizwe ngayo ubungaba namadlingozi nawe ngoba ngizizwa nginokukholwa impela khona ngalesi sikhathi ngoba ngiyazi ukuthi uyaphila nemibhalo iqinisile ngoba uyaphila ungaphila nawe banomzane sithanda kubona uJesu Kona ke Nkosi Jesu ngene phakathi kwethu ngene enyameni yethu ngene kubafowethu abangabefundisi ungene kimi kini phandle lapho futhi nje uze futhi masizini kele kuwe bese ke wena wenza futhi ukhombise ukuthi unguKristu philayo umoya kaNkulunkulu ohlala phakathi kwethu owenza futhi ugcina izwi lakho futhi uqinisa ukuthendisiweyo Asikhuleke manje amakhanda ethu ekhotheme.
Lord God creator of heaven and earth.
Kosi uNkulunkulu mdala wamazulu nomhlaba, umqalisi wokuphila okuphakade nomnikezeli wazo zonke izipho ezinhle neziphelele. Naleso sipho esiphelele kakhulu Nkosi esingacabanga ngaso ngokuyisipho wasipha sona indodana kaNkulunkulu. Nokuthi yaphila namhlanje kuze kube phakade futhi ibinebandla kusukela phansi kulesi sikhathi esikhwantabele. Futhi manje njengoba sibona lolu suku ukuthi kukhanya ngesikhathi sokuhlwa kubantu basentshonalanga. Ufakazisa ukuthi uyaligcina izwi lakho ncamashi futhi ngiyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi wonke wesilisa nowesifazane lapha namhlanje bangakwemukela bakholwe kuye nabo abangamazi njengomsindisi wabo bangathi bangamemukela njengamanje futhi bathi Nkosi wena siza kungakholwa kwami Bangathi labo abangakagcwaliswa ngomoya enkonzweni bangathi yebo lowo uyebo waphakade kumoya ongcwele omkhulu Futhi ngifundile izwi lakho namhlanje Nkosi mhlawumbe ngingafundile futhi ngingenele neze ukuveza noma ukwethula imibhalo
But what I lack, may the Holy Spirit make up in confirmation.
Kodwa ngishoda ngakho kwangathi umoya ongcwele angakugcwalisa ekuqiniseni. Siphe khona Nkosi kwangathi kungaba lula kakhulu kubantwana abancane bazokubona bonke bazokholwa. Siphe ukuthi wonke umuntu lapho ogulayo angahle abone futhi aqaphele futhi athi uJesu inkosi yethu uyaphila futhi ngiyakholwa kuye ngokuphulukiswa kwami. Futhi odokotela babo akungabazeki bazobatshela khona lapho kukhona intuthuko engako kuwe khona ke phansi ezinhlizweni zabo bazokwazi ukuthi uJesu ungene ukuzongamela udaba futhi bayakusinda siphe khona Nkosi
bless these ministers that is sitting back here
busisa labo befundisi ohleze emuva lapha kulomsamo futhi akungabazeki bakha amabandla amaningi ehlukene Futhi busisa umelusi waleli bandla, busisa abadikoni balo, abaphatheli balo, busisa bonke abantu abangafundele lutho ndawo zonke. Futhi kuze zonke lezi zigodi nalenkangala, thumela imvuselelo kuwo wonke amabandla, thumela imvuselelo kwisheshi nakuma Presbyterian, nakuma Pentecostal, nakubo bonke Nkosi. Ukuze kungaba nokuvakashelwa okukhulu kukamoya ongcwele kaNkulunkulu lapha eGrand Prairie ukuthi izindaba ziyosakazeka kuzo zonke izifundazwe nasezizweni zonke nokubuza ukuthi uJesu saphila.
We long to see him, Lord.
Silangazelele ukumbona Nkosi futhi njengoba umfowethu ekusho kahle kulokhu kusa ngenkathi ethi ekhuphuka ubenze elandela izicobo zamasayini ebuka isayini ukuthi uzofika ngayiphi indlela eGrand Prairie. Bekungesiyo isayini emlethelapha, bekuyisayini emkhombe lapha, ngakho kwangathi bangaqonda namhlanje njengoba ngicaphule imibhalo, sithanda kubona uJesu.
May every person here be able to see you.
Kwangathi wonke umuntu lapha angakwazi ukubona Nkosi emandleni okuvuka kwakho ephila phakathi kwethu. Futhi lapho sesihamba kule ntambama njengoba ngike ngacaphuna ngaphambili, kwangathi singaye ekhaya njengalabo abavela eMawuse bahamba nawe usuku lonke, wakhuluma nabo, wabachasisela imibhalo, kodwa abaqondanga ukuthi kwakunguwe. Kwasekuthi ke ngalokho kuhlwa ngenkathi wenza sengathi ubuyoqhubeka, futhi bakuphoqelela ukuthi ufanele ungene futhi uhlale nabo.
Oh
Nkulunkulu, kwangathi abafundi namhlanje njengokuyophase bangakuphoqelela ukuba uze futhi uhlale nathi Nkosi, futhi ngenkathi ungena endaweni yabo encane yendlu yezihambe encane, futhi wavala iminyango, futhi khona-ke wenza into ethize njengoba wenza ngaphambi kokuba ubethelwe, namehlo abavuleka ngokuba bazi ukuthi akukho muntu owakwenza kanjalo nje. Baba, singabefundisi nabefundisi basesontweni nezithunywaze sivumelwano, kodwa singeke sakwenza ngaleyo ndlela Nkosi, singeke sazenza izinto owazenza. Kodwa ungeza futhi ugcwalise izwi lakho ukuthi imisebenzi owayenzayo besiyoyenza nathi.
Then come, Lord Jesus, and do the things like you did.
Kona ke woza Nkosi Jesu, futhi wenze izinto njengoba wakwenza ngaphambi kokuba ubethelwe, ukuze lo mKristu abantu abesaba uNkulunkulu bangase babe nesiqiniseko sokuthi Nkosi yethu ayifile kodwa ivukile futhi. Futhi kwangathi njengokuklophase nomngane wakhe bangaye endlini ngendlu bethi ngempela Nkosi ivukile, benezinyawo ezilula nenhliziyo elula, hhayi ukuphikisana nenkolo yabo, kodwa ukuba bathi Nkosi ivukile. Siphe khona Baba.
We commit ourselves, our bodies,
siyazinikela imizimba yethu, imimoya yethu, nakho konke okukithi sinikela kuwe manje, silindele ukuzwa izwi elilodwa nje elivela kuwe futhi liyokwenela Baba. Uma nje uzofakazisa ukuthi uhlala lapha phakathi kwabo, khona-ke bazokukholwa Nkosi. Laba abanezinhliziyo eziqotho, abantu basenkangala, bazokukholwa. Bese kuthi-ke bazoya ekhaya, ngeke badingeke bathi futhi Branham wenza ukuthi nokuthi, ngoba bayazi ukuthi bengingeke, kodwa bayothi Nkosi yami yaphila, futhi ngiyayithanda, futhi ngizoyikhonza, futhi ngizokwethamela ibandla layo.
I'll do my duty as a Christian. I'll testify. I'll believe him all the days of my life.
Futhi ngizokwenza umsebenzi wami njengomKristu, ngizofakaza, ngizoyikholwa zonke izinsuku zokuphila kwami. Yileyo nhloso esiyicelayo egameni likaJesu. Amen. Niyamthanda na nonke nina ama-Methodist, niyamthanda na ama-Baptist, i-Presbyterian, ama-Pentecostal, bonke bayamthanda na. Asicule ivesi elilodwa nje elincane, ngiyathanda ukumkhonza emva kokugawula ezwini kanjalo njalo. Asimkhonze nje ngeculo ngalelo hubo elimnandi elidala libandla. Ngiyamthanda bangako laziyo na, ngiyamthanda ngoba asilicule. Futhi asivumele, ningaqapheli ukuthi ubani ohlezi eduze kwenu, ningazami ukuba ne noma yini engingayithandi. Yizwi eliqeqeshwe ngokweqile bebambe iphimbo labo kuze kuthi ubuso babo bube luhlaza sasibhakabhaka. Abaculi bayampongoloza nje, kodwa ngiyakuthanda okuhle ifashini endala ukucula okusuka enhliziyweni, lapho ungahle ungakwazi khona ukucula kahle, kodwa nokho ucula ngokusuka enhliziyweni yakho. Manje wena uthi, awu angisuye umculi, lokho kunendaba, yenza umsindo wenjabulo khona-ke Enkosini. Umbhalo usho njalo. Manje sisalicula futhi xawulanani nina nonke, nina amahlelo ehlukene nehlukene, xawulanani nithi uNkulunkulu akubusise. Ngiyajabula ukuba lapha ekukhonzeni. Ngizamani, ngenzani na? Thola umoya kaNkulunkulu uhamba phakathi kwenu. Niyabo. manje niyazi ukuthi besifanele senzeni na. UPaul wathi uma ngikhonza ngiyokhonza ngomoya, uma ngicula ngicula ngomoya. Ngakho ke asikwenze kokubili ndawonye, njengoba siphakamisa izandla zethu futhi sivala amehlo ethu kancane ngempela nangobumnandi emoyeni.
Bow our heads and hum it.
Manje asikhothamisa amakhanda ethu futhi silihamishe. Manje upiano luyalidlala ngenkathi thina ezinhliziyweni zethu sikhonza.
Oh Jesus, Son of God, Rose of Sharon, Lily of the Valley.
Oh Jesu, ndedana kaNkulunkulu, mbali yaseSharoni, mduze wesigodi, nkanyezi yokusa, sibancane ngesibalo Nkosi.
When it comes to numbers of the world,
lapho sekuza ezibalweni zezwe, kodwa njengoba kusho umbhalo sinoJesu.
We do not try to compete with the world and their momentous.
Asizame ukuncintisana nezwe ekuzilolongeni kwabo okubalulekile kwengqondo.
We do not try to outglitter them with ball games.
Asizame ukubenyezela sibedlule ngemidlalo yebhola nemibungazo yezihlakani. Singeke sahlangana nabo baba.
You said the children of the night are wiser than the children of the day.
Wena wathi abantwana bobusuku bahlakaniphile kunabantwana bemini. Ngakho siyakwazi lokho baba, kodwa sinoJesu abanawo. Futhi uma lowo muntu elapha namhlanje ongenayo uJesu, futhi bazi ukuthi bedlulile kufeni bangene kuphileni, bangathi leli kungaba ihora ukuthi bazomemukela manje njengomsindisi wabo, bagcwaliswe ngomoya wakhe.
And for his glory.
Ngokuba siyakucela egameni lakhe nangenkazimulo yakhe siyakhuleka. Amen.
Don't you just love that?
Awukuthandi nje lokho na.
Oh,
yeka inhlanganyelo, oh yeka injabulo yobuNkulunkulu. Ukuncika ezingalweni zaphakade. Nginokuthula ukuphelele nenkosi yami eduze kakhulu. Nje ngincike ezingalweni zayo zaphakade. Manje nibahle kakhulu, ibandla elikahle kakhulu kunjalo. Ngiyazi uNkulunkulu uzonenzela ukuthize. Manje ngisanda kucela indodana yami ngokwejwayelekile sikhipha amakhadi insuku zonke. Ikhadi alikwenzeli isiqiniseko sanoma yini, kungokubamba ikhadi nje ukuze ngizolikhombisa kuleli bandla elincane. Bangaki lapha ufuna ukukhulekelwa noma ngabe unalo ikhadi noma khana, phakamisa isandla sakho. Konke nje kulo lonke ibandla manje, ubani ozoba ngowokuqala na nakho la ukhona, niyabo ufanele ube nendlela ethize yokubagcina besemgqeni. Manje niyabo ngiluphi uhlamvu na u-A owokuqala kuya emashumi amahlanu, kulungile. U-A inombolo yokuqala kuya kweyamashumi amahlanu, yilapho sicala khona ukukhulekela abagulayo. Angimazi umfana. umfana ngikaze ngimbone ngizomfulethela njengoba ngikhulume kini ngale yonto kulentambama. Mnumzane angikwazi wena uma sizihambi omunye komunye phakamisa isandla sakho futhi angikaze ngikubone empilweni yami akungaphezu kokuba wenyukele lapha manje ngikufulethele. Kodwa ukuvumela abantu ibandla libone uma ezokwenza ukuthi uyasigcina isithembiso sakhe njengoba efika enyameni ngaleyo nkathi futhi wazibonakalisa ku-Abrahama. Uza enyameni yakhe ayihlengile futhi yazibonakalisa enzalweni ka-Abrahama. Niyakuqonda lokho na? Manje uNkulunkulu wasezulwini uyazi, angiyazi indoda. Manje ngithatha wonke nango ulapha manje ngithatha bonke omoya ngaphansi phakathi lapha ngaphansi kokulawula kwami egameni likaJesu Kristu. Leyo nsike yomlilo eniyibona esithombeni ayikho emafedini amabili kusuka lapho engimi khona manje. Manje makuthi indoda esemva kwami ikhuleke nje ithi Inkosi, kumbe noma yini engalungile, ingahle ukuba iyegula, ingahle ibe nezikhathazo zezezimali, angazi noma ngabe kuyini, makuthi umoya ongcwele ufakazise izwi likaNkulunkulu khona lapha phambi kwenu. Manje uNkulunkulu wasezulwini kusezingalweni zakho, ezandleni zakho, ngiyinceku yakho nje futhi makwazeke ukuthi wena unguNkulunkulu futhi ngikhuluma umlayezo wakho uqinisile futhi uhlanzekile. Ngikuhloniphile Nkosi, manje hlonipha izwi engilishumayelile, ngizinikela kuwe egameni likaJesu Kristu ukuze laba bantu baze ukuthi wena unguNkulunkulu futhi ngingumprofethi wakho. Indoda emi emva kwami ayizikhulekeli yona, ikhulekela omunye umuntu, nalowo ngumntwana. Umntwana akekho lapha, umntwana uhlushwa yizibhono. Uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho isibhono siyosuka kumntwana. Ngabe leyo izinto ilungile na? Uma kunjalo phakamisa isandla sakho khona ke hamba futhi ukholwe futhi wemukele lokho kucelile. Ngifuna ukukhuluma nawe ngowesifazane. UJesu wahlangana nowesifazane emthonjeni ngezinye isikhathi, lesi isikhathi sethu sokuqala ukuhlangana. Ngiyethemba empilweni asazani lokhu. Usemncane kakhulu kunami futhi mhlawumbe sazalwa ngamamayela ngokwehlukana iminyaka ngokwehlukana futhi lapha ngokokuqala sibonana. Manje uJesu wahlangana nowesifazane ngezinye isikhathi, angisuye kanjalo nawe awusuye wesifazane. Kodwa ukuze izwi lakhe ligcwaliseke ukuvumela abantu babone ukuthi unguye izolo namuhla naphakade. Omunye ezithamelini kukhona ukuthize okwenzekile ezithamelini. Ngifanele nje ngikulandele, ngibona ukukhanya ngombono uyaphuma nje. Angenazi njengoba ngishilo noJesu wahlangana nowesifazane endaweni encane ebonakala ngasikhathi sinye njengale futhi wakhuluma naye imizuzu embalwa ukuthola imfihlo yenhliziyo yakhe futhi wamtshela ukuthi hey yini inkathazo yakhe. Futhi wathi ngokushesha, mnumzane ngiyabona ukuthi ngumprofethi wena, siyazi lapho uMesiya efika uyositshela lezi zinto. UJesu wathi nguye okhulumayo futhi wagijimela emzini wayesethi, wozani nibone umuntu ongitshele ukuthi yini eyayingalungile, ukuthi yiziphi izinto azenza. Wathi lewo akusuye yini uMesiya impela na? Manje ninikazi kule ntambama mina ngingakwazi, wena ungangazi, noma mina noma-ke uma umoya ongcwele uhlala ufana uwawukuJesu ukithi. Ngoba uNkulunkulu wayekuKristu ebuyisana nezwe kuye uqobo, yabo waye indodana kaNkulunkulu futhi singamadodana namadodakazi kaNkulunkulu athathiwe. Futhi uma ezongitshela into ethize oyenzile, into ethize ohlele ukuyenza, into ethize oyizele lapha ukugula, noma omunye umuntu ufuna khulekelwe, noma ukuthize bekuyokwenza ukholwe futhi ube nokukholwa na? Bezingakholwa zonke izethameli na? Uyamazi wesifazane noma ubani na? Kulungile. Manje ningajoki, wena ngumKristu, ngoba ngiyakuzwa kumqanqazela kwakho komoya wakho, uyabo uyikholwe ngumKristu, awunakho ongakhathazeka ngakho, zithobe nje kholwa. Into yodwa ohlushwa yiyo yesimo sokwethuka, inokwethuka ngokwedlulele kunjalo. futhi nenkathazo yabanenekazi inkathazo yabesifazane izindlala ezilengayo lelo iqiniso angikuqagelanga lokho bengizama ukuthola ukuthi lokho kuvelaphi angikuqagelanga lokho lokho akusikho ukuqagela lelo iqiniso ngabe iqiniso lelo nenekazi na phakamise isandla sakho ake ngibone angazi ngisho ukuthi ngitheni indlela kuphela engiyokwazi ngayo ngokubamba itheyipu lolo ugcobo ukwelinye izwe elinye izinga yebo nangu eza ngiyambona espec leso yisimo sokwethuka uhlushwa yikho ikakhulukazi sekuhlwile kakhulu lapho ezegathele ngempela uyakhandleka ngempela-ke futhi yebo ngiyabona ukuxilongwa kukhombisa ukuthi ube ne inkathazo yamanenekazi kunjalo naye futhi une nesimo senyongo futhi unenkathazo yenhliziyo inhliziyo enokwethuka lezo zinto ziqiniso azinjalo na kunjalo umunye umuntu ofuna ukuphulukiswa nawe akunjalo na ngomnyeni wakho ohlezi khona lapha phandle uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini engalungile ngaye na uma ngizokwenza ucabanga ukuthi ubengakwemukela njengokuphulukiswa kwakhe na ubuye kwenza na khona-ke isimo sesifuba somoya sizosuka kuye impela uyakwenza hamba ukholwe manje ungangabazi uJesu Kristu uzokusindisa uNkulunkulu akubusise uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho manje na yiba nokukholwa nje ungangabazi sawubona emuva le lapho ngemuva ohlezi emuva lapho ininikazi lihlushwa matshe nyongo kusukile kuwe khona-ke ninikazi ngakho ungahamba futhi usinde uJesu Kristu yakusindisa angikwazi siyizihambi omunye komunye uma uNkulunkulu ezongichazela ukuthi yini inkathazo yakho uzongikholwa ukuthi ngincike yakhe futhi ukholwe ukuthi uyaphila na ngifuna ukusho le nto kuwe uyazi ukuthi kukhona okwenzekayo omnandi ngempela umuzwa uthobekile uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho ukuze izethameli zikwazi ukukubona ngibuka ngoko lokhu kukhanya uma ninabazalwane lapha ningabona bukani phakathi kwami naye nibone lelo hlobolo kukhanya okunombala oyisimarugadu kunyakaza na manje lapha wesifazane uyasuka kimi yebo unesimile nesimile esingakwe sokunxele ngasebeleni ngaphansi kwebele langakwe sokunxele lowo ngu-isho kanje inkosi kholwa kuye ngayo yonke inhliziyo yakho ungaphulukiswa nokukholwa na uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na ungangabazi manje yiba nokukholwa nje uthi ngiyakholwa niphethwe amakhanda ninjalo na nalikhadi lomkhuleko na ya awusalidingi angikwazi uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho uthinteni wena na
What did she touch? She's 20 feet from me.
Ngiyanibuza, uthinteni yena na? Uqhele ngamafiti angamashumi amabili kimi, noma amashumi amathathu. Akazange angithinte, kodwa uthinte lo mpristi omkhulu nokuzwelana nobuthakathaka bakhe. Ingaleso sizathu engaphulukiswa ngoba yena uyakholwa. Ngiliphosela inselelo ukuba nikukholwe. Bekisisani ukuthi kwenzekani.
This the lady that... How do you do, lady? We are strangers to each other too, I suppose.
Leli inenekazi sawubona inenekazi siyizihambi komunye nomunye futhi ngiyacabanga uNkulunkulu sazi sobabili ngabe kunjalo na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu sazi sobabili na ukhulumani isinorway na woza lapha noma ubani ongumjalimane na uphi lowo mfowethu ongumjalimane na uyazikhuluma isijalimane na ya Siyizihambi komunye nomunye na qhabo wena wena kusho kuye ngesijalimane uyabo angikwazi yebo yebo mnumzane lokho kulungile umzuzwana nje manje bhekisisa umbono ungasho ukuthi umbono
If I see this, tell her trouble, if she believes. If
uma ngibona umbono ngitshele inkathazo yakhe ngakho uyakholwa uma ngifuna ufuna u ngabe ungumja wena ukhuluma isiJalimane na kulungile umzuzwana nje ya niyabo ukuthi umbono yini manje ufanele ukubambe ngokusheshsha impela ngoba kuyangishiya manje vele usho ngikushoyo niyabo ngakho uzo wena kusho ngesiJalimane
if God will reveal to me what you're here for when you believe me to be a servant
uma uNkulunkulu ezongembulela ukuthi yini oyizele lapha uzongikholwa ukuthi nginceku yakhe na
if so raise up your hand
uma kunjalo phakamisa isandla sakho uyahlushwa ngiyakubamba manje linda ngize ngikubambe futhi uyabo asikubambe lapho kufika ngoba ngifanele ngikushe njengoba ngikubona ube bengiqhubekela ngo kodwa umbono ungishiyile umzuzwana nje inenkathazo yesisu futhi kuvele simweni sokwethuka simo sokwethuka sibanga inkathazo yesisu
How would I know that when I can't even speak your own language?
Ngisho manje ngingakwazi kanjani lokho lapho ngingakwazi ngisho ukukhuluma ulimi lwakho uqobo na uNkulunkulu uyakwembula kimi.
Something on your heart. You want somebody else to pray for. It's your husband.
Ukukhona ukuthi izinhlizweni yakho ufuna umunye umuntu wakhulekelwe ngumyeni wakho kusezindlebeni zakhe angekho lapha kodwa uma uzokholwa manje uyasiqonda isingisi manje ungahamba futhi ukwemukela egameni lika Jesu futhi uthole ukucelayo manje ukuthi wani ngalokho na ngiyabo ngenkathi kufika kuhumusha ngokobuNkulunkulu uwele embudwini uyofika bengicabanga ukuthi mhlawumbe bekuyokwenza ukuze nibone ukuthi uNkulunkulu bengakwenza uqonde noma yiluphi uhlobo lolwimi olufunayo futhi ngenkathi ngisesembonweni ngingazi ukuthi bengikhuluma ngani wakuqonda ngesingisi ngalonkathi
Oh, isn't he real?
Niyabo bekulapho ke akasuye ngempela na manje leyo inkosi yethu Jesu unguyezo lomuhla naphakade. Vele ubeke isandla sakho kwesami uyakhole ngenhliziyo yakho yonke na khona ke isifo sikashukela sizokushiya futhi ungaye ekhaya uphile. Ya ehe yibona ukukholwa kuNkulunkulu. Ngikathi umile lapho ungikhulumela kade ukubazekile ngapha ophethe isifo samathambo ukwazanga nezo ukuvuka ekuseni ngibe nesikhathi esinzima ilokho okungenzile phakathi kombono ubune ukukhola okuningi kakhulu ubukudansa kulowo wesifazane ngaso zonke isikhathi leso sifo samathambo obunazo khohlwa yizo qhubeka uzoba kahle futhi uphile uNkulunkulu yakusindisa Awu iqolo selilungile manje ungaye ekhaya usinde uJesu Kristu yakusindisa manje awuzizwe langa ungahle ngempela ngikathi ngisho lokho na ngoba ubunento efanayo futhi waphulukiswa ngesikhathi sifanayo ake sithi makabongwe uNkulunkulu sinika ukunqoba ngenkosi yethu Jesu futhi into efanayo futhi ngiyasho isimo seqolo mayidunyiswe inkosi hamba ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho manje ushisha isimo sokwethuka ngalesi sikhathi wonke umuntu bayazama bekutshela hlakanipha kodwa ungeke kukhona ukuthize okukusabisayo nokukukhathazayo angifundi inqondo yakho kodwa ubungeke uyifihle impilo yakho manje uma ubufanele uyabo kodwa kade uzama ukuthola indawo lapho ubungaqala khona uthi kusukela khona lapha ngizoqala kusukela lapha ngabe kunjalo na usendaweni khona manje kholwe inkosini uJesu Kristu ukwethuka kuzokushika hamba futhi uphile gameni lika Jesu Kristu ubhekene nokuhlinzwa kwethumba uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angaliphulukisa ithumba alisuse ehlombe lakho futhi yakusindise na ehlombe lakho lesokunxele hamba futhi ukholwe futhi lizokushika Hallelujah. Asithi mayidunyiswe inkosi. Isifo samathambo uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke ukuthi uzokusindisa futhi akuphulukise na. Hamba unokukholwa kuNkulunkulu futhi uNkulunkulu uzokupha khona. Manje ngekathiwe nyukela lapha emizuzwaneni embalwa edlule futhi ngidingeke ukuba ngikubize. Ubuthi ukukhandleka kancane bengingafuni ukuthi ukhandleke ngoba umuntu onenkathazo enhliziyo angafanele neze akhandleke. Kodwa awusenakho manje uJesu uyakusindisa. Ngakho vele uhambe uqhubeke ngendlela yakho. Uyakholwa phandle lapho ngayo yonke inhliziyo yakho na? Kuthiwani ngelinikazi elihlezi lapha elinemithambo eyimikhanza lingibuka na? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa ninikazi na? Uyakwemukela na? Phakamisa isandla sakho uma lokho kunjalo. Kukholwe, yiba nokukholwa kuNkulunkulu. Ininikazi elihlezi emuva lapho linenkathazo ngomlenze walo. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzosiphulukisa isitho akusindise na? Uma ukukholwa kwemukele nje bese uthi makabongwe uNkulunkulu ngaba nakho. Ngiliphosela inselelo nonke egameni likaJesu Kristu. Kukholwa ukuthi lowo nguNkulunkulu ekhombisa isibonakaliso sokuthi usenguMesiya, unguye izolo namuhla naphakade. Niyakukholwa na? Phakamisani izandla zenu. Manje ngize nicaphunele izwi lakhe. Nakho akusho. Manje ukhona, angeke ngizenze lezo zinto. Ngiphelelwa amandla, angikwazi ukulibona impela nje manje. Yabo, ngoba nje kuyafiphala uma umunye walabo. Owesifazane wathi into engubo yakhe futhi kwenzekeni na? Kanjani? Ucabanga ukuthi ubengenzani yena indodana kaNkulunkulu? Nami soni esisindiswe ngomusa na? UDaniel wabona umbono wodwa wakhathazeka ikhanda lakhe izinsuku eziningi. Ngabe kunjalo bazalwane na? Futhi ukufikisa endawaneni lapho futhi ngibuthakathaka empeleni kusukela ezinyangeni eziyisithupha zokuhamba. Manje ulapha uKristu kaNkulunkulu ulapha manje ukhona lapha ungakaze abe yikholwa kuze kube yilesi sikhathi. Bebengajande kuphakamisa izandla zabo bese bethi futhi Branham ngikulekele manje ngiyakholwa enkosini uJesu Kristu ngayo yonke inhliziyo yami futhi ngimemukele njengomsindisi wami. UNkulunkulu akubusise emuva lapho ninikazi. Angaba khona omunye na? UNkulunkulu akubusise. UNkulunkulu akubusise mnumzane. UNkulunkulu kubusize emuva lapho phansi kwedlule esikhaleni esiphakathi nezihlalo na. Mina manje bukhoneni buka Christ ovukileyo engiyoma phambi kwakhe ngosuku lokwahlulelwa. Khumbulani niyoma phambi kwawo impela umoya olapha manje ngosuku lokwahlulela. Ukulandisa ngalokho okwenzile kulentambama uzomemukela na? Uzomemukela na? Ukhona kulesi sikhala sezihlalo singakwese kunxele ezansi lapha na? Phakamisa isandla sakho nje uthi bengiyilunga lebandla angikaze ngempela ngizalwe ngokusha. Angazi ukuthi kusho ukuthini ukuba ngumKristu ozehlukanisele ngokugcwele, kodwa manje ngihlukanisele impilo yami kuye. Ngifuna ukuba ngumKristu ngenkathi ubukhona bakhe buse lapha futhi uyazi. Wena uthi yini i? Ngazi kanjani na? Niyazi na? Yilowo okhuluma nawe khona manje enhlizweni yakho ukuthi